Deuteronomy 1 verse 1. Lawa ngamazi uMose wakhuluma kubo bonke abakwa-Israyeli ngaphesheya kweJodane ehlane Araba malungana neSufi phakathi kweParanu neTofeli neLabani neHaseroti neDizahabi. Verse 2. Kuyizinsuku eziyishumi nanye ukusuka eHorebe ngendlela yasentabeni yaseSeyiri ukuya eGadeshi Barineya. Verse 3. Kwathi ngonyaka wamashumi amane ngenyanga yeshumi nanye ngolokuqala lwenyanga uMose wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyala ngakho ukuba akhulume kubo. Verse 4. Esenqobile uSiyoni inkosi yama-Amori owahlala eShiboni no-Ogi inkosi yaseBashani owahlala eShitarodi ngase-Edireyi. Verse 5. Ngaphesheya kweJodane ezweni lakaMowabi, uMose waqala ukuchasisela lo mthetho ngokuthi. Verse 6. UJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHorebe wathi, sekuyisikhathi eside nihlala kule ntaba. Verse 7. Phendukani nihambe niye entabeni yama-Amori nasezindaweni zonke eziseduze nakhona e-Araba, ezintabeni nangezansi, naseningizimu nasogwini lolwandle, ezweni lamaKhanani naseLebanoni kuze kube semfuleni omkhulu, umfula u-Efrate. Verse 8. Bekani ngilibekile izwe phambi kwenu, nginanilidle izwe uJehova alifungela oyihlo Abrahama no-Isaka noJakobe ukulinika bona nenzalo yabo emva kwabo. Verse 9. Ngakhuluma kini ngaleso sikhathi ngathi, anginakunithwala mina ngedwa. Verse 10. UJehova uNkulunkulu wenu unandisile, bekani namuhla ningangezinkanyezi zezulu ngobuningi. Verse 11. UJehova uNkulunkulu wawoyihlo makathasisele kulokhu eniyikho kaninkulungwane anibusise njengalokho wakhuluma kini. Verse 12. Mina ngedwa ngingathola kanjani izinhlupheko zenu nemithwalo yenu nokuxabana kwenu na? Verse 13. Nizithathela amadoda ahlakaniphileyo, aqondileyo, awaziwayo ezizweni zenu, ngiwenze abe yizinhloko phezu kwenu. Verse 14. Nangiphendula nathi, okukhulumileyo kuhle kithi ukukwenza. Verse 15. Ngase ngithatha izinhloko zezizwe zenu, amadoda ahlakaniphileyo nawaziwayo, ngawenza aba izinhloko phezu kwenu, izinduna zezinkulungwane, nezinduna zamakhulu, nezinduna zamashumi ayisihlanu, nezinduna zamashumi, neziphathimandla ezizweni zenu. Verse 16. Ngabayala abahluleli benu ngaleso sikhathi ngathi, zwanini okuphakathi kwabafowenu nahlulele ngokulungileyo phakathi komuntu nomfowabo nomfokazi okuye. Verse 17. Maningakhethi abantu ekwahluleleni, nimuzwe omncane njengomkhulu, ningesabi ubuso bamuntu ngokuba ukwahlulela kungukaNkulunkulu, indaba elikhulu kini niyilethe kimi ngiyizwe. Verse 18. Nganiyala leso sikhathi ngakho konke ebeni niyakukwenza. Verse 19. Sasuka eHorebe sadwabula lelo hlane elikhulu nelesabekayo enalibonayo ngasendleleni yasentabeni yama-Amori, njengalokho uJehova uNkulunkulu wethu wasiyala saye safika eKadeshi Barineya. Verse 20. Ngase ngithi kini, senifikile entabeni yama-Amori uJehova uNkulunkulu wethu asinika yona. Verse 21. Bekani, uJehova uNkulunkulu wenu ulibekile izwe phambi kwenu, khuphukani nilidle njengalokho uJehova uNkulunkulu wawoyihlo akhuluma kini, ningesabi, ningapheli amandla. Verse 22. Nasondela kimi nina nonke nathi, masithume amadoda phambi kwethu ukuba asihlolele izwe, asibuyisele izwe ngendlela esimele ukukhuphuka ngayo, nangemizi siya kufika kuyo. Verse 23. Leyo nto yabanhle emehlweni ami, ngathatha kini amadoda ayishumi nambili, kwaba yindoda inye kuleso naleso sizwe. Verse 24. wona esephenduka khuphukela entabeni afika esigodini sase-Eshikoli asihlola. Verse 25. Athatha ngezandla zawo ezithelweni zezwe azehlisela kithi asibuyisela izwi athi yizwe elihle uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona. Verse 26. Nokho anithandanga ukukhuphuka kepha nahlubuka esiyalezweni sikaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 27. Nakho nona ematendeni enu nathi ngokuba uJehova wasizonda wasikhipha ezweni laseGibhithe ukuba asinikele esandleni sama-Amori sichithwe. Verse 28. Siyakukhuphukelaphi na? Abafowethu benzile izinhliziyo zethu ziphele amandla ngokusho ukuthi abantu bakhulu bade kunathi, imizi mikhulu ibiyelwe kuze kube sezulwini, futhi sibonile amadodana ama-Anaki khona. Verse 29. Ngase ngithi kini ningashaya luvalo ningabesabi. Verse 30. UJehova uNkulunkulu wenu uhamba phambi kwenu uyakunilwela njengakho konke anenzela khona eGibhithe emehlweni enu. Verse 31. Nasehlane lapho ubona khona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuthwala njengendoda ithwala indodana yayo endleleni yonke nahamba ngayo naze nafika kule ndawo. Verse 32. Noma kunjalo anikholwanga nokho nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 33. Owahamba phambi kwenu endleleni ukunifunela indawo ukuba nimise kuya amatende enu ngomlilo ebusuku ukunibonisa indlela ebeniya kuhamba ngayo nangefu emini. Verse 34. UJehova wezwa izwi lokukhuluma kwenu wathukuthela wafunga wathi. Verse 35. Impela kuyukubona noyedwa walababantu balesi sizukulwane esibi izwe elihle engafunga ukubanika lona oyihlo. Verse 36. Ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune, yena yakulibona, ngiyakumnika yena nabantwana bakhe izwe alinyatheleyo ngokuba umlandelo uJehova wakhe ngokupheleleyo. Verse 37. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu wathi nawe wayukungena khona. Verse 38. UJoshua indodana kaNuni omphambi kwakho uyakungena khona, mqinise wena ngokuba uyakumenza u-Israyeli adle ifa lalo. Verse 39. Abancane benu nasho ukuthi bayakuba impango, nabantwana benu abangakwazi namuhla okuhle nokubi bayakungena khona ngibanike lona balihle. Verse 40. Kepha nina nophenduka nihambe niyehlane ngendlela eya elwandle olubomvu. Verse 41. Nase niphendula nithi kimi sonile uJehova, siyakhuphuka silwe njengakho konke asiyala ngakho Jehova uNkulunkulu wethu, nabhincisa kwaba yilona lowo isikhali zakhe zokulwa, kwase kuba lula kini ukuba nikhuphukele entabeni. Verse 42. UJehova esethi kimi yisho kube ukuthi ningakhuphuki ningali ngokuba angikho phakathi kwenu ukuze ningabulawa phambi kwezitha zenu. Verse 43. Ngakhuluma-ke kanjalo kini analalela, kepha nahlubuka ezwini likaJehova naziqhenya nakhuphukela entabeni. Verse 44. Ama-Amori ayehlala kuleyo ntaba aphuma anihlasela anigxosha njengokwenza kwezinyosi, anqobe eSeyiri kwaze kwaba seHoma. Verse 45. Nabuye nakhala phambi kukaJehova, kepha uJehova akalalelanga izwi lenu kanizwanga. Verse 46. Nase nihlala eKadeshi izinsuku eziningi njengezinsuku enazihlala khona. Deuteronomy 2:1. Sase siphenduka sahamba saya ehlane ngendlela eyayilwandle libomvu njengalokho beshilo kimi uJehova, sazungeza intaba yaseSeyiri izinsuku eziningi. Verse 2. UJehova wakhuluma kimi wathi. Verse 3. Sekuyisikhathi nizungeza lentaba, phendukani niye ngasenyakatho. Verse 4. Yala abantu ngokuthi niyakudabula umkhawulo wabafowenu abantwana baka Isawu abahlala eSeyiri bayakunesaba kepha maniqaphele nokho. Verse 5. Ningalwi nabo ngokuba angiyunika izwi labo. Ngisho nendawo yamathonyawo lokhu ngimnikile u-Isawu intaba yaseSeyiri ibe yifa lakhe. Verse 6. Niyakuthenga kubo ukudla ngemali ukuba nidle, nithenge kubo futhi amanzi ngemali ukuba niphuze. Verse 7. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho kubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho, ukwazile ukuhamba kwakho kuleli hlane elikhulu, nakule minyaka engamashumi amane uJehova uNkulunkulu wakho aba nawe, awuswelanga lutho. Verse 8. Sasesidlula sisuka kubafo wethu, abantwana baka-Isawu abahlala eSeyiri, sashiya indlela yase-Araba ne-Elati ne-Esiyoni Geberi. Saphenduka sadlula ngendlela yasehlane lakwaMowabi. Verse 9. UJehova wayesethi kimi, ungakhathazi uMowabi, ungali nwabe kulweni, ngokuba angiyukukunika izwe lakhe libe yifa, lokhu ngibanikile abantwana bakwaLoti i-Ari libe yifa labo. Verse 10. Kwakuhlala khona kuqala ama-Emi abantu abakhulu abaninga bade njengama-Anaki. Verse 11. Laba bathiwa namarefa njengama-Anaki, kepha bakaMowabi bababiza ngokuthi ama-Emi. Verse 12. AmaHori nawo ayehlala eSeyiri kuqala, kepha abantwana bakwa-Isawu bawagxosha, bawachitha phambi kwabo, bakha esikhundleni sawo njengalokho Israyeli enza kulo izwe elaliyifa lakhe aphiwa lona nguJehova. Verse 13. Sukani kalokhu niwele umfula iZeredi, sasesiwela-ke umfula iZeredi. Verse 14. Izinsuku esehamba ngazo sisuka eKadeshi Barnea, saye sawela umfula iZeredi, zaziyiminyaka engamashumi amathathu neshagalombili, kwaze kwaphela isizukulwane samadoda empi phakathi kwekamu, njengalokho Jehova afunga kuwo. Verse 15. Futhi isandla sikaJehova sasimelene nawo ukwachitha phakathi kwekamu aze aphela. Verse 16. Kwathi wonke amadoda empi esephelile afa phakathi kwabantu. Verse 17. UJehova wakhuluma kimi wathi. Verse 18. Wena uyakuwela i-Ari umkhawulo wakaMowabi. Verse 19. Lapho ususondela malungana nabantwana baka-Amoni, ungabakhathazi, ungalwi nabo ngokuba angiyukukunika izwi labantwana bakwa-Amoni libe yifa leni, lokhu ngibanikile lona abantwana bakwaLoti libe yifa labo. Verse 20. Nalelo lithiwa izwi lamarefa, amarefa ahlala khona kuqala, kepha abakwa-Amoni bawabiza ukuthi ama-Zamuzumi. Verse 21. Abantu abakhulu abaninga bade njengama-Anaki, kepha uJehova wabachitha phambi kwabo, babagxosha bakha esikhundleni sabo. Verse 22. Njengalokho ebenzela abantwana baka-Isawu ababehlala eSeyiri, lapho ewachitha amaHori phambi kwabo, bawagxosha bahlala esikhundleni sawo kuze kube namuhla. Verse 23. Kanjalo nama-Ava ehlala emzaneni kwaze kwaba seGaza anqoba amaKafitori ayewela iKafitori akha esikhundleni sawo. Verse 24. Sukani hambe niwele umfula i-Arinoni, bhekani nginikele esandleni sakho uSiyoni, umAmori inkosi yaseYeshiboni nezwe lakhe, qala ukulidla ulwe naye ekulweni. Verse 25. Namuhla ngiyakuqala ukubeka uvalo nokwesaba phezu kwezizwe zonke eziphansi kwezulu, eziyakuzwa indaba yakho zithuthumele zixhaxhazele ngenxa yakho. Verse 26. Ngase ngithuma izithunywa kuSiyoni inkosi yaseYeshiboni, zisuka ehlane laseKedemoti zinamazwi okuthula ngokuthi. Verse 27. Mangidabule izwe lakho, ngiyakuhamba ngomgwaqo ngingajinga kwesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 28. uyakuthengisa kimi ukudla ngemali ukuba ngidle, ningiphe amanzi ngemali ukuba ngiphuze, mangidabule kuphela ngezinyawo. Verse 29, njengalokho bangenzela abantu abakayisaba babehlala eSeyiri, nabakaMowabi babehlala e-Ari, ngize ngiwele eJordani ngingene ezweni uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona. Verse 30, kepha uSiyoni inkosi yaseHeshiboni akasivumelanga ukuba sidlule kuye, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho wenza lukhulu umoya wakhe, wenza ukuba ibe nenkani inhliziyo yakhe ukuze amnikele esandleni sakho njenganamuhla. Verse 31, uJehova wayesethi kimi, bheka, ngiqalile ukunikela uSiyoni nezwe lakhe phambi kwakho, qala ukulidla ukuba udle ifa lezwe lakhe. Verse 32, uSiyoni waphuma sihlasela yena nabo bonke abantu bakhe ukuzokulwa eJahasi. Verse 33, uJehova uNkulunkulu wethu wamnikela phambi kwethu samnqoba, yena namadodana akhe nabantu bakhe bonke. Verse 34, sathatha yonke imizi yakhe ngaleso sikhathi, sachitha saqeda yonke imizi enamadoda nabesifazane nezingane, asishiyanga muntu. Verse 35, izinkomo kuphela sazithathela zona, zaba impango yethu kanye nempango yemizi esasiyithathile. Verse 36, kusukela e-Aroweni elisosebeni lomfula i-Arinoni nasemzini osesigodini kuze kube kwaGiliyadi, akubangakho muzi owasahlula ngokuphakama, uJehova uNkulunkulu wethu wayinikela yonke phambi kwethu. Verse 37, izwe labantwana baka-Amoni nokho awusondelanga kulo, uhlangothi lomfula iJaboki nemizi esezintabeni nakuphi lapho uNkulunkulu wasenqabela khona. Deuteronomy 3 verse 1, sasesiphenduka sakhuphuka ngendlela eya eBashani, u-Ogi inkosi yaseBashani waphuma sihlasela yena nabo bonke abantu bakhe ukuzokulwa ngase-Edireyi. Verse 2, uJehova wayesethi kimi, ungamesami ngokuba ngimnikele yena nabo bonke abantu bakhe nezwe lakhe esandleni sakho, wena wenze kuye njengalokho wenza kuSiyoni inkosi yama-Amori owahlala eHeshiboni. Verse 3, uJehova uNkulunkulu wethu wayesesinikela esandleni sethu, naye u-Ogi inkosi yaseBashani nabantu bakhe bonke samnqoba, akwaze kwasala muntu kuye. Verse 4, sathatha yonke imizi yakhe ngaleso sikhathi, akubangakho muzi esingawuthathanga kubo, imizi engama-60 sonke isifunda sase-Arigobi umbuso ka-Ogi eBashani. Verse 5, yonke lena yayiyimizi ebiyelwe ngezingange eziphakemeyo namasango nemigoqo ngaphandle kwemizana eminingi kakhulu. Verse 6, sayichitha sayiqeda njengalokho seza kuSiyoni inkosi yaseHeshiboni, sichitha siqeda yonke imizi enamadoda nabesifazane nezingane. Verse 7, kepha izinkomo nempango yemizi sakuthatha kwaba impango yethu. Verse 8, salithatha leso sikhathi izwe esandleni samakhosi ama-Amori aphesheya kweJodane kusukela esigodini sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseHemoni. Verse 9, eliHemoni elibizwa ngamaSidoni ngokuthi i-Isiriyoni, nama-Amori alibiza ukuthi iSeniri. Verse 10, yonke imizi yaseThafeni nalo lonke lawaGiliyade nalo lonke iBashani kuze kube sesaleka nase-Edireyi, imizi yasembusweni ka-Ogi eBashani. Verse 11, ngokuba u-Ogi kuphela inkosi yaseBashani wasala ensalini yamarefa, bheka ibhokisi lakhe laliyibhokisi lensimbi, angithi liseraba kubantwana baka-Amoni, ubude balo babuyizingalo ezishagalolunye nobubanzi buyizingalo ezine ngokwengalo yomuntu. Verse 12, lelozo salidla leso sikhathi izwe elisukele Aroweli elisesigodini sase-Arinoni nengxenye yezintaba zakwaGiliyadi nemizi yalo, sabanika khona abakwaRubeni nabakwaGadi. Verse 13. Insale wa Giliyedi nalolonke ibashani umbuso kaOg ngani kalokho ingxenye yesizwe sakwaManase sonke isifunda saseArigobi nebashani lonke libizwa ukuthi izwe lamarefa. Verse 14. UJayire indodana kaManase wathatha sonke isifunda saseArigobi kuze kube semkhawulweni wamaGeshuri nowamaMahakati wasibiza lona. Ibashane igama lakhe ngokuthi iHawoti Jayire kuze kube namuhla. Verse 15. Ngamnika uMakire lakwaGiliyadi. Verse 16. AbakaRubeni nabakwaGadi ngabanika okusukela kwaGiliyadi kuze kube sesigodini sase-Arinoni phakathi nesigodi kwaba ngumkhawulo nasemfuleni iJaboki elingumkhawulo wabantwana bakwa-Amoni. Verse 17. Ne-Araba futhi neJodani elingumkhawulo kusukela eKinereti kuze kube selwandle lwase-Araba ulwandle lukaSawoti phansi kwemthambeka yasePisiga ngasempumalanga. Verse 18. Ngaleso sikhathi nganiyala ngathi uJehova uNkulunkulu wenu uninikile lelizwe kubani lihle, niyakuwela nihlomile phambi kwabafowenu abantwana bakwa-Israyeli nonke ningamadoda anesibindi. Verse 19. Kepha umkenu nabancane benu nezinkomo zenu, ngiyazi ukuthi ninezinkomo eziningi bayakuhlala emizini yenu engininike yona. Verse 20. UJehova aze apha abafowenu ukuphumula njengani, nabo badle izo uJehova uNkulunkulu wenu ayakubanika lona ngaphesheya kweJodane andikuba nibuyele kube yilona lo wezweni lakhe engininike lona. Verse 21. Ngamyala uJoshua ngaleso sikhathi ngathi, amehlo akhe abonile konke uJehova uNkulunkulu wenu akwenzile kulawa makhosi amabili, kanjalo uJehova uyakwenza kuyo yonke imibuso eniyidabulayo. Verse 22. Aniyukubesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu nguyena onilwelayo. Verse 23. Ngaleso sikhathi ngacela kuJehova ngathi, verse 24. Nkosi Jehova, uqalile ukubonisa inceku yakho ubukhulu bakho nesandla sakhe esinamandla, ngokuba ngumuphi uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni ongenza njengemisebenzi yakho nanjengezenzo zakho zamandla na. Verse 25. Ake ngiwele ngilibone izwe elihle elingaphesheya kweJodane, leyo ntaba enhle neLebanoni. Verse 26. Kepha uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu akangizwanga. UJehova wayesethi kimi, mawudele ungabe usakhuluma nami ngale ndaba. Verse 27. Kuphukela esiqongweni sasePisiga, uphakamisele amehlo akho ngasentshonalanga, nangasenyakatho, nangaseningizimu, nangasempumalanga, ulibhenga amehlo akho ngokuba awukulwela leli Jordani. Verse 28. Kepha yala uJoshua umqunge isibindi, umqinise ngokuba uyakuwela phambi kwalaba bantu abenze ukuba balidle izwe oyakulibona. Verse 29. Sahlala ke esigodini esimalungana neBethi Peyori. Deuteronomy 4 verse 1. Manje ke Israyeli, izwa izimiso nezahlulelo enginifundisa zona ukuba nizenze, nizinphile, ningene nilidle izo uJehova uNkulunkulu wawoyihlo aninika lona. Verse 2. Aniyukuthasisela ezwini enginiyala ngalo, ninganciphisi futhi kulo, ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyale ngayo. Verse 3. Amehlo enu abonile okwenziwa nguJehova ngenxa kaBali Peyori ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wabachitha phakathi kwakho bonke abantu ababemlandela uBali Peyori. Verse 4. Kodwa nina enanamathela kuJehova uNkulunkulu wenu nisekhona nonke namuhla. Verse 5. Bekani, nginifundisile izimiso nezahlulelo njengokungiyala kukaJehova uNkulunkulu wami ukuthi niyakwenza kanjalo phakathi kwezwe eningena kulo ukulidla. Verse 6. Ngalokho manizigcine nizenze ngokuba lokhu uhlakanipha kwenu ukuqonda kwenu emehlweni ezizwe ezoya kuzizwa zonke lezimiso zithi impela lesisizwe esikhulu singabantu abahlakaniphileyo nabaqondileyo. Verse 7. Ngokuba isiphi isizwe esikhulu esinonkulunkulu oseduze naso njengoJehova uNkulunkulu wethu enjalo nanini lapho simbiza na? Verse 8. Isiphi isizwe esikhulu esinezimiso nezahlulele ezilungile njengawo wonke lo mthetho engiwubeka phambi kwenu namuhla na? Verse 9. Kepha xwaya ugcine kahle umphefumulo wakho, funa ukhohlwe izinto azibonayo amehlo akho, zimuke enhlizweni yakho izisuku zonke zokuhamba kwakho, bazise zona abantwana bakho nabantwana babantwana bakho. Verse 10. Usuku owemangalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho eHorebe, lapho uJehova wathi kimi, ngibuthele abantu ngibezwise amazwi ami ukuba bafunde ukungesaba zonke izinsuku zokuhamba kwabo emhlabeni, bafundise nabantwana babo. Verse 11. Nasenisondela nema phansi kwentaba, intaba yavutha umlilo kwaze kwaba phakathi kwezulu, inobumnyama namafu nesigayigaye. Verse 12. UJehova wayesekhuluma kini ephakathi komlilo, nezwa izwi likhuluma, kepha nibonanga simo, kwakuyizwi kuphela. Verse 13. Wanimemezelela isivumelwane sakhe aniyala ngaso ukuba nisenze imiyalelo eyishumi, wayiloba ezibhebheni ezimbili zamatshe. Verse 14. UJehova wanginika ngaleso sikhathi ukunifundisa izimiso nezahlulelo ukuba nizenze ezweni eningena kulo ukulidla. Verse 15. Gcinani kahle imiphefumulo yenu, lokhu ningabonanga simo ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo kini eHorebe ephakathi komlilo. Verse 16. Funa none nizenzele izithombe ezibaziweyo, isimo somfanekiso wesilisa noma wesifazane. Verse 17. Noma umfanekiso wesilwane esisemhlabeni, noma umfanekiso wenyoni namaphiki endizayo emkhathini. Verse 18. Noma umfanekiso wesilwanyana esinwabuzila emhlabeni, noma umfanekiso wenhlanzi esemanzini phansi komhlaba. Verse 19. Funa uphamisele amehlo akho ezulwini, nalapho ubona ilanga nenyanga nezinkanyezi, lonke ibandla lezulu uyengwe, uze ukhuleke kukho ukukhonze okwabele izizwe zonke eziphansi kwezulu nguJehova uNkulunkulu wakho. Verse 20. Kepha uJehova wakuthatha wakukhipha esithandweni sensimbi, iGibhithe, ube ngabantu befa kuye njenganamuhla. Verse 21. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu, wafunga ukuthi angiyukuwela eJodane nokuthi angiyukungena kulelozwe elihle uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho. Verse 22. Kepha ngimelwe ukufa mina kulelizwe ngingaweli iJodane, kodwa nina niyakuwela nilidle lelozwe elihle. Verse 23. Xwayani funa nikhohlwe isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu owasenza nani ngokuzenzela izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento uJehova uNkulunkulu wakho akwenqabela yona. Verse 24. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ungumlilo oqothulayo, unguNkulunkulu onomhawu. Verse 25. Nxa uyakuzala abantwana nabantwana babantwana, nanxa senihlale isikhathi eside ezweni none, nenze izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento ethile, nenze okube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho, nimthukuthelise. Verse 26. Ngifakaza namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi niyakuphela nokuphela masinyane ezweni eniwela eJodani ukuya kulo kubani lihle, aniyukwandisa izinsuku zenu kulo, niyakuqothula nokuqothulwa. Verse 27. UJehova uyakunihlakazela ezizweni, nisale niyingcosana phakathi kwabezizwe lapho uJehova eyakuniholela khona. Verse 28. Lapho niyakukhonza uNkulunkulu umsebenzi wezandla zabantu, imithi namatshe abangabona abangezwa abangahogeli. Verse 29. Uma nina niselapho nimfuna uJehova uNkulunkulu wenu, niyakumfumana uma nimfuna ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 30. Uma usakuhluphekeni zikwahlela zonke lezi zinto, uyakuphendukela kuJehova uNkulunkulu wakho ngezinsuku zokugcina ulalele izwi lakhe. Verse 31. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu onomusa, akayi kukushiya ngakubhubhisi, angakhohlwa isivumelwano sawoyihlo asifungela bona. Verse 32. Ngoba ake ubuze izinsuku ezidlulileyo ezaziphambi kwakho kusukela osukwini uNkulunkulu adala ngalo umuntu emhlabeni, kusukela kolunye uhlangothi lwezulu kuze kufike kolunye, uma kwake kwaba khona into engaka nokuba kwake kwezwakala okungangayo na. Verse 33. Abantu bake balizwa yini izwi likaNkulunkulu likhuluma livela phakathi komlilo njengalokho wena uzwile baphile na? Verse 34. UNkulunkulu wake walinga yini ukuhamba eyozithabathela isizwe phakathi kwesinye isizwe ngezilingo nangezibonakaliso nangezimangaliso nangempi nangesandla esinamandla nangengalo eluliweyo nangengebhe enkulu njengakho konke uJehova uNkulunkulu wenu anenzela khona eGibhithe phambi kwamehlo enu na? Verse 35. Wena waboniswa lokho kuba wazi ukuthi uJehova uNkulunkulu akakho omunye ngaphandle kwakhe. Verse 36. Esezulwini wakuzisa izwi lakhe ukuba akufundise, emhlabeni wakubonisa umlilo wakhe omkhulu, wena wezwa amazwi akhe evela phakathi komlilo. Verse 37. Lokhu webethanda oyihlo, wakhetha inzalo yabo emva kwabo, wakukhipha yena uqobo ngamandla akhe amakhulu eGibhithe. Verse 38. Ukuba agxoshe izizwe ezinkulu nezinamandla kunawe phambi kwakho, angenise wena kunike izwe labo libe yifa lakho njenganamuhla. Verse 39. Yazi namuhla ukungenisa enhlizweni yakho ukuthi uJehova unguNkulunkulu ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi, akakho omunye. Verse 40. Wogcina izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyale ngakho namuhla ukuba kube kuhle kuwe nakubantwana bakhe emva kwakho, wandise izinsuku zakho ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona kuze kube phakade. Verse 41. Khona uMose wahlukanisa imizi emithathu ngaphesheya kweJodani ngasempumalanga. Verse 42. Ukuba umbulali abalekele khona obulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade engamzondi, wothi aphile uma ebalekela komunye waleyo mizi. Verse 43. Ibe sele lisehlanezweni lethafa libe ngowabakwaRubeni, neRamoti elikwaGiliyadi libe ngowabakwaGadi, neGolanu elisebashani libe ngowabakwaManase. Verse 44. Yiwo umthetho uMose awubeka phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 45. Yibo ubufakazi nezimiso nezahlulelo uMose akukhuluma kubantwana bakwa-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 46. Ngaphesheya kweJodani esigodini malungana neBhethi Pheyori ezweni likaSiyoni, inkosi yama-Amori owahlala eShiboni, owanqotshwa nguMose nabantwana bakwa-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 47. Balithatha izwi lakhe balidla kanye nezwi lika-Ogi inkosi yaseBashani, amakhosi amabili ama-Amori ayengaphesheya kweJodani ngasempumalanga. Verse 48. Kusukela e-Ariweli eliseceleni kwesigodi sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseSiyoli eyiHemoni. Verse 49. Nalo lonke i-Araba ngaphesheya kweJodane ngasempumalanga kuze kube selwandle lase-Araba phansi kwemithambeko yasePisiga. Deuteronomy 5 verse 1. UMose wayesebiza wonke u-Israyeli wathi kuye, yizwa Israyeli izimiso nezahlulele engizikhuluma ezidlebeni zakho namuhla ukuba uzifunde uqaphele ukuzenza. Verse 2. UJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHorebe. Verse 3. uJehova kasenzanga lesivumelwane nawo baba, wasenza nathi. Yebo, thina esikhona lapha sonke namuhla siphilile. Verse 4. uJehova wakhuluma kunina ubuso nobuso entabeni ephakathi komlilo. Verse 5. Mina ngema phakathi kwaJehova nani ngaleso sikhathi ukunazisa izwi likaJehova ngoba nesaba ngenxa yomlilo enakhuphukela entabeni, wathi. Verse 6. NginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Verse 7. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 8. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Verse 9. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Verse 10. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Verse 11. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Verse 12. Gcina usuku lwesabatha olungcwelise njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile. Verse 13. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Verse 14. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, ayukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nenkabi yakho, nembongolo yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi wakho phakathi kwamasango akho, ukuba inceku yakho nencekukazi yakho ziphumule njengawe. Verse 15. Wokhumbula ukuthi wawuyinceku ezweni laseGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha khona ngesandla esinamandla nangengalo eluliweyo, ngalokho uJehova uNkulunkulu wakho wakuyala ukugcina usuku lwesabatha. Verse 16. Yazisa uyihlo nonyoko, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho wakuyala, ukuze izinsuku zakho zibe zinde, kube kuhle kuwezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 17. Ungabulali. Verse 18. Ungaphingi. Verse 19. Ungebi. Verse 20. Ungafakazi amanga omakhelwane wakho. Verse 21. Ungafisi umfazi omakhelwane wakho. Ungafisi indlu omakhelwane wakho, nensimu yakhe, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye komakhelwane wakho. Verse 22. Lawo mazwi uJehova wakhuluma kuyo yonke inhlangano yenu entabeni evela phakathi komlilo nefu nesigayigayi ngezwi elikhulu akathasiselanga lutho, wawaloba izibhebheni ezimbili zamatshe wanginika zona. Verse 23. Kwathi lapho nilizwa izwi elivela phakathi kobumnyama, intaba ivutha umlilo nasondela kimi zonke izinhloko zenu zezizwe zenu namalunga enu. Verse 24. Nathi, bheka uJehova uNkulunkulu wethu sibonisile inkazimulo yakhe nobukhulu bakhe, salizwa izwi lakhe livela phakathi komlilo, sibonile namuhla ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu adlule aphile. Verse 25. Ngalokho siyakufelani na, ngokuba lo mlilo omkhulu uyawusiqeda, uma silizwa futhi izwi kaJehova uNkulunkulu wethu siyakufa. Verse 26. Ngoba ngubani enyameni yonke ozwile njengathi izwi likaNkulunkulu ophilayo livela phakathi komlilo waphila na? Verse 27. Sondela wena uzwe konke uJehova uNkulunkulu wethu ayakukukhuluma, usitshele konke uJehova uNkulunkulu wethu ayakukhuluma kuwe, sikuzwe sikwenze. Verse 28. uJehova wawezwa amazwi enu ekukhulumeni kwenu kimi. uJehova wayesethi kimi, ngiwezwile amazwi alaba bantu abawakhulume kuwe basho kahle konke abakukhulumile. verse 29. Sengathi ungaba khona kubo inhliziyo enjalo ukuba bangesabe, bagcine njalo yonke imiyalelo yami, kube kuhle kubo nakubantwana babo kuze kube phakade. Verse 30. Hamba usho kubo ukuthi buyelane ematendeni enu. Verse 31. Kepha wona ima lapha ngakimi. Ngikhulume kuwe yonke imiyalo nezimiso nezahlulelo yokubafundisa khona ukuba bakwenze ezweni engibanika lona ukuba balihle. Verse 32. Niyakuqaphela ukwenza njengalokho uJehova uNkulunkulu wenu eniyalile, ningaphendunga kwesokunene noma ngakwesokhohlo. Verse 33. Niyakuhamba njalo endleleni uJehova uNkulunkulu wenu aniyale ngayo ukuze niphile, kube kuhle kini nandise izinsuku zenu ezweni eniyakulidla. Deuteronomy 6 verse 1. Nansi imiyalo nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona nikwenze ezweni eniyakulo ukulidla. Verse 2. Ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyale ngakho, wena nendodana yakho, nendodana yendodana yakho, zonke izinsuku zokuhamba kwakho kwandiswe imihla yakho. Verse 3. Yizwa-ke Israyeli uqaphele ukukwenza ukuba kube kuhle kuwe, nande ngamandla njengalokho uJehova uNkulunkulu wawoyihlo wakuthembisa khona ezweni elivame ubisi nezinyosi. Verse 4. Yizwa Israyeli uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Verse 5. Othanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Verse 6. La mazwi engikuyala ngawo namuhla akuba senhliziyweni yakho. Verse 7. Ubafundise impela wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Verse 8. Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Verse 9. Wowaloba ezisikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Verse 10. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakukungenisa ezweni alifungela oyihlo, o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, ukunika lona kanye nemizi emkhulu nemihle ongayakhanga. Verse 11. Nezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle ongazigcwalisanga, nemithombo embiweyo ongayimbanga, nezivini neminqumo ongakutshalanga, nalapho udla usuthe. Verse 12. Xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova okhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Verse 13. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, wokhonza yena ufunge igama lakhe. Verse 14. Aniyukulandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu babantu abanizungezayo. Verse 15. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho phakathi kwakho unguNkulunkulu onomawu, funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele kuchithe ebusweni bomhlaba. Verse 16. Aniyukumlinga uJehova uNkulunkulu wenu njengalokho namlinga eMasa. Verse 17. Niyakugcina nokugcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu nobufakazi bakhe nezimiso zakhe akuyale ngakho. Verse 18. Wokwenza okulungile nokuhle emehlweni kaJehova, ukuba kube kuhle kuwe, ungene ulihle lelozwe elihle uJehova alifungela oyihlo. Verse 19. Ukugxosha zonke izitha zakho phambi kwakho njengalokho ekhulumile uJehova. Verse 20. Lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo ithi, buyini ubufakazi nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wethu aniyala ngakho na? Verse 21. Uyakusho kuwe indodana yakho ukuthi, sasiyizigqila zikaFaro eGibhithe, uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla. Verse 22. UJehova wenza izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu nezesabekayo phezu kweGibhithe, naphezu kukaFaro, naphezu kwayo yonke indlu yakhe phambi kwamehlo ethu. verse 23, wasikhipha lapho ukuba asingenise ukusinika izwe alifungela obaba. Verse 24, uJehova wasiyala ukwenza zonke lezo zimiso, simesaba uJehova uNkulunkulu wethu kube kuhle kithi njalo, ukuba asiphe siphile njenganamuhla. Verse 25, kuyakuba ngokulunga kithi uma sigcina ukwenza yonke le miyalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu njengalokho esiyalile. Deuteronomy 7, verse 1, lapho uJehova uNkulunkulu wakho yakukungenisa ezweni oyakulo ukulidla, agxoshe izizwe eziningi phambi kwakho, amaHeti, namaGirigashi, namaAmori, namaKhanani, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi, izizwe eziyisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. Verse 2, nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho, uzinqobe, wozichitha nokuzichitha, ungenzi isivumelwane nazo, ungabi namusa kuzo. Verse 3, ungaganiselani nazo, ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe. Verse 4, ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekulandeleni ukuba bakhoze abanye onkulunkulu, intukuthelo kaJehova ikuvuthela kuchithe masinyane. Verse 5, niyakubaphatha kanje, niyakudiliza amathare abo, niphohloze izinsika zabo, ninqume u-ashere babo, nishise ngomlilo ezithombe zabo ezibaziweyo. Verse 6, ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Verse 7, uJehova kanamathelanga kini, kanikhethanga ukuba nanibaningi kunezinye izizwe ngokuba naningcosana kunezizwe zonke. Verse 8, kepha ngokuba uJehova enithanda, nangokuba ebeya kugcina isifungo asifungela oyihlo uJehova unikhiphile ngesandla esinamandla, wanihlenga endlini yezigqila esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe. Verse 9, yazike ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwano nomusa nabamthandayo abagcina imiyalo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane. Verse 10, abaphindisele abamzondayo, ebusweni babo ababhubhise, akayukulibala kuyena umzondayo, uyakumphindisela ebusweni bakhe. Verse 11, ngalokho uyakugcina imiyalo nezimiso nizahlulele engikuyale ngakho namuhla ukukwenza. Verse 12, kuyakuthi ngokuba nilalela lezi zahlulelo nizigcine nizenze, uJehova uNkulunkulu wakho uyakugcina isivumelwano nawe nomusa ufungela oyihlo. Verse 13, akuthande, akubusise, akwandise, abusise nenzalo yesisu sakho, nesithelo somhlabathi wakho, namabele akho, newayini lakho, namafutha akho, nenzalo yezinkomo zakho, nokwanda kwezimvu zakho ezweni alifungela oyihlo ukuninika lona. Verse 14, uyakubusiswa ngaphezu kwezizwe zonke, kungabikho umlisa nowesifazane oyinyumba phakathi kwenu noma phakathi kwezinkomo zenu. Verse 15, uJehova uyakususa kuwe zonke izifo, angabeki kuwe izifo ezimi zaseGibhithe ozaziyo, kepha azifake phezu kwabo bonke abakuzondayo. Verse 16, uyakuqeda zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho ayakuzinikela kuwe, iso lakho lingazihawukeli, ungakhonzi uNkulunkulu bazo ngokuba lokho kuyakuba lugibe kuwe. Verse 17, uma uyakuthi enhlizweni yakho, lezi zizwe ziningi kunami, ngingazigxosha kanjani? Verse 18, ungazesabi kodwa ukhumbule kahle lokho uJehova uNkulunkulu wakho akwenza kuFaro nakulo lonke iGibhithe. Verse 19, izilingi ezinkulu azibonayo amehlo akho, nezibonakaliso nezimangaliso nesandla esinamandla nengalo eluliweyo Jehova uNkulunkulu wakho akukhipha ngakho uyakwenza kanje uJehova uNkulunkulu wakho kuzo zonke izizwe ozesabayo. Verse 20. Futhi uJehova uNkulunkulu wakho uyakuthuma iminyovu phakathi kwazo kuze kuthi bona abaseleyo bazithukusayo baphele phambi kwakho. Verse 21. Ngalokho awuzesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho phakathi kwakho, uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo. Verse 22. uJehova uNkulunkulu wakho uyakugxosha izozizwe phambi kwakho, kancane kancane. Ungaziqedi masinyane, funa izilwane zasendle zande ngaphezu kwakho. Verse 23. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzinikela phambi kwakho, azi kuzule ngokugquzula okukhulu zize zichithwe. Verse 24. Uyakuwanikela amakhosi azi esandleni sakho, wena uqede igama lawo phansi kwezulu, akuyukubakho muntu ongema phambi kwakho uze uzichithe. Verse 25. Izithombe ezibaziwayo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo, ayukufisa isiliva noma igolide elikuzo, ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 26. Ayungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiweyo njengaso, uyakusenyanya nokusenyanya, unengwe nokunengwa yiso ngokuba kuyinto eqalekisiweyo. Deuteronomy 8 verse 1. Yonke imiyalelo engikuyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyeze ukuba niphile nande, ningene ukulidla izwe uJehova alifungela oyihlo. Verse 2. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo leminyaka engamashumi amane ehlane ukuba akuthobisa akuvivinye aze kusenhliziyweni yakho uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma qha. Verse 3. Wakuthobisa kwakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungalazi, bebengalazi futhi oyihlo, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Verse 4. Izingubo zakho azikugugelanga, nonyawo lwakho aluvuvukalanga leminyaka engamashumi amane. Verse 5. Wokwazi enhliziyweni yakho ukuthi njengalokho umuntu elaya indodana yakhe, kanjalo uJehova uNkulunkulu wakho uyakulaya wena. Verse 6. Woyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe umesabe. Verse 7. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho useyakungenisa ezweni elihle, izwe elinemifudlana yamanzi nemthombo, nezinzulu eziphuphuma esigodini nasezintabeni. Verse 8. Izwe likakolweni lebhali nelemivini nelemikhiwane lamapomegranati, izwe leminqumo enamafutha nezinyosi. Verse 9. Izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho kuswela, hayi ukudinga lutho, izwe elimatshalwa insimbi nelizintaba zalo ungemba kuzo ithusi. Verse 10. Uyakudla usutho ombonga uJehova uNkulunkulu wakho ngezwe elihle akunike lona. Verse 11. Cwaya, funa ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nezimiso zakhe engikuyale ngakho namuhla. Verse 12. Funa lapho usudlile wasutha, nalapho usuwakhile izindlu ezinhle wahlala kuzo. Verse 13. Kwandile izinkomo zakho nezimvu zakho, kwandile nesiliva lakho negolide lakho, kwandile konke onakho. Verse 14. Inhliziyo yakho bese iphakama, ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho okhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Verse 15. Wakuwola ehlane elikhulu nelesabekayo elinezinyoka ezinesihlungu nawofezela nomhlabathi omileyo lapho kwakungekho manzi khona, wakuvezela amanzi edwaleni lensengentsha. Verse 16. Wakupha imana ehlane oyihle babengalazi ukuba akuthobisa akuvivinye akwenzele okuhle ngasekugcineni. Verse 17. Uze uthe enhliziyweni yakho, amandla ami nezikhwepha zesandla sami unginikele imfuyo. Verse 18. Kepha womkhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngoba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba amise isivumelano sakhe asifungela oyihlo njenganamuhla. Verse 19. Kuyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ulandele abanye onkulunkulu bakhonze ukhuleke kubo, ngiyanixwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha. Verse 20. Njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu, kanjalo niyakubhubha nani ngokuba nani ngalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.
Deuteronomy 9 verse 1. Yizwa Israyeli, wena yakuwela eJordani namuhla ungene udle izizwe ezinkulu nezinamandla kunawe, imizi emikhulu nebiyele kuze kube sezulwini. Verse 2. Abantu abakhulu nabade, amadoda ama-Anaki owaziyo, ozwile ngawo ukuthi ngubani ongemaphambi kwamadodana ka-Anaki na. Verse 3. Yazi-ke namuhla ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguye owela ngaphambi kwakho njengomlilo oqedayo. Uyakubachitha abanqobe, wena ubagxoshe, ubabhubhise masinyane, njengalokho ekhulumile kuwe uJehova. Verse 4. Ungakhulumi enhliziyweni yakho uJehova uNkulunkulu wakho esebagxoshile ngaphambi kwakho ngokuthi, ngenxa yokulunga kwami uJehova ungenisile ukuba ngidle lelizwe, ingani kungenxa yobuba lezo zizwe uJehova azigxoshe phambi kwakho. Verse 5. Akungokulunga kwakho noma ngobuqotho benhliziyo yakho ungena ulidle izwe lazo, kepha kungobubi balezo zizwe uJehova uNkulunkulu wakho azixosha phambi kwakho, nangokuba eyakuliqinisa izwi uJehova alifungela oyihlo u-Abrahama no-Isaka noJakobe. Verse 6. Yazi-ke ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho akakuniki lelizwe elihle ukuba ulidle ngenxa yokulunga kwakho, ngokuba uyisizwe esintamo ilukhuni. Verse 7. Khumbula, ungakhohlwa ukuthi wamthukuthelisa uJehova uNkulunkulu wakho ehlane, kusukela osukwini owaphuma ngalo ezweni laseGibhithe waze wafika kule ndawo, nanizinge nihlubuka kuJehova. Verse 8. NaseHorebe namthukuthelisa uJehova, uJehova wanithukuthelela ukuba anibhubhise. Verse 9. Lapho sengikhuphukela entabeni ukuba ngamukele izibhebhe zamatshe, izibhebhe zesivumelwano uJehova asenza nani, ngahlala entabeni izinsuku engamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Angidlanga sinkwa, angiphuzanga manzi. Verse 10. UJehova wanginika lezo zibhebhe ezimbili zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu, kwakulotshwe kuzona njengamazwi onke uJehova awakhuluma kini entabeni ephakathi komlilo ngosuku lokuhlangana. Verse 11. Kwathi ngasekupheleni kwezinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, uJehova wanginika izibhebhe zombili zamatshe, izibhebhe zesivumelwano. Verse 12. UJehova wathi kimi, vuka wehle lapha masinyane, ngokuba abantu bakho abakhipha eGibhithe bonile baphambukile masinyane endleleni engabayala ngalo, bazenzele isithombe esibunjiweyo. Verse 13. UJehova wabuye wakhuluma kimi wathi, ngibabonile ababantu, bheka, bangabantu abantamo ilikhuni. Verse 14. Ngiyeke ukuba ngibabhubhise, ngesule igama labo phansi kwezulu, ngenze wena ube yisizwe esinamandla nesikhulu kunabo. Verse 15. Ngase ngiphenduka ngehla entabeni, intaba yavutha umlilo, izibhebhe zombili zesivumelwane zazisesandleni zami zombili. Verse 16. Ngase ngibheka ngabona ukuthi nanonile kuJehova, nanizenzele ithole elibunjiweyo, naniphambukile masinyane endleleni uJehova abeniyale ngayo. Verse 17. Ngathatha-ke izibhebhe zombili ngazilahla ezandleni zami zombili, ngazaphula phambi kwamehlo enu. verse 18 ngawe laphansi phambi kuka Jehova njengakuqala izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane angidlanga sinkwa angiphuzanga amanzi ngenxa sonke isono senu enona ngaso ngokwenza okube emehlweni ka Jehova ukubani imthukuthelise verse 19 ngoba ngangesaba intukuthelo nolaka uJehova anthukuthelela ngakho kuba anibhubhise kepha uJehova wangizwa nangaleso sikhathi verse 20 uJehova wathukuthelela kakhulu uAaron ukuba ambhubhise ngamkhulekela uAaron ngaleso sikhathi verse 21 ngase ngithatha isono senu ithole nanilenzile ngalishisa ngomlilo ngaligqoba ngaligayisisa laze laba njenguthuli ngaphonsa uthuli lwalo emfudlaneni owehla entabeni verse 22 eThabehere naseMasa naseKibiriyoti hathawa namthukuthelisa uJehova verse 23 nalapho uJehova enthuma nisuka eKadeshi Barinea ngokuthi kubhukani lidle izwe engininika lona nahlubuka ezweni kaJehova uNkulunkulu wenu anikholwanga nguye analalela izwi lakhe verse 24 nimhlubukile uJehova kusukela osukwini engani qabuka ngalo verse 25 ngawe laphansi phambi kukaJehova lezo zinsuku engamashumi amane nobusuku obungamashumi amane engawa ngazo ngokuba uJehova wayishilo ukuthi uyakunibhubhisa verse 26 ngakhuleka kuJehova ngathi Jehova uNkulunkulu ungabhubhisa abantu bakho nefa lakho ohlengile ngobukhulu bakho walikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla verse 27 kumbula izinceku zakho uAbrahama noIsaka noJakobe ungabheki inkani yalabo bantu nabubi babo nasono sabo verse 28 funa izwe owasikhipha kulo lithi lokhu uJehova wayengenamandla okubangenisa ezweni abathembisa lona nangokuba wabazonda ubakhiphile ukuba ababulale ehlane. Verse 29 Nokho bangabantu bakho nefa lakho owalikhipha ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo. Deuteronomy 10 verse 1 Ngaleso sikhathi uJehova wathi kimi Zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala ukhuphukele kimi entabeni uzenzele umphongolo womuthi verse 2 ngiyakuloba izibhebheni amazwi ayesezibhebheni zokuqala owazaphula uzifake emphongolweni verse 3 ngase ngenza ke umphongolo womuthi womtholo ngabaza izibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala ngakhuphukela entabeni nginezibhebhe zombili esandleni sami. Verse 4 Waloba izibhebheni njengokulotshwa kokuqala imiyalelo eyishumi uJehova ayikhuluma kini entabeni ephakathi komlilo ngosuku lokuhlangana. UJehova wanginika zona. Verse 5 Ngase ngiphenduka ngehla entabeni ngazifaka izibhebhe emphongolweni engiwenzile zikhona lapho njengalokho uJehova ebengiyala. Verse 6 Abantwana bakwa-Israyeli basuka eBheriyoti bene Jahakani bafika eMosere uAaron wafela khona wembelwa khona uEliyazare indodana yakhe wakhonza ebupristini esikhundleni sakhe. Verse 7 Basuka lapho baya eGudigoda basuka eGudigoda baya eJotabata izwe lemfudlana yamanzi. Verse 8 Ngaleso sikhathi uJehova wahlukanisa isizwe sakwaLevi ukuba sithwale umphongolo wesivumelwano sikaJehova sime phambi kaJehova ukumkhonza nokubusisa egameni lakhe kuze kube namuhla. Verse 9 Ngalokho uJehova kanasabelo noma ifa kanye nabafowabo uJehova uyifa lakhe njengokukhuluma kaJehova uNkulunkulu wakho kuye. Verse 10 Ngahlala entabeni njengakuqala izinsuku engamashumi amane nobusuku obungamashumi amane uJehova wangilalela nangaleso sikhathi akanibhubhisanga. Verse 11. uJehova wayesethi kimi, vuka uhambe phambi kwabantu bayakungena balidle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. Verse 12. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Verse 13. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolo suku ukuba kube kuhle kuwe na. Verse 14. Bheka izulu nezulu lamazulu lingaJehova uNkulunkulu wakho nomhlaba nakho konke okukuwo. Verse 15. Nokho uJehova wanamathela koyihlo abathanda, wakhetha inzalo yabo emva kwabo, yebo, nina ngaphezu kwabantu bonke njenganamuhla. Verse 16. Ngalokho sokani ijwabu lezinhliziyo zenu, ningabe nisaba ntamo ilukhuni. Verse 17. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu wawonkulunkulu nenkosi yamakhosi, uNkulunkulu omkhulu namandla nowesabekayo ongakhethi buso bamuntu nongamukeli imvuzo. Verse 18. Uyenza ukwahlulela kwezintandane nokumfelukazi, uyathanda umfokazi ngokumnika ukudla nezingubo. Verse 19. Thandanike umfokazi ngokuba naningabafokazi ezweni laseGibhithe. Verse 20. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, umkhonze, unamathele kuye, ufunge igama lakhe. Verse 21. Uludumo lwakho unguNkulunkulu wakho kwenzele lezi zinto ezinkulu nezisabekayo azibonileyo amehlo akho. Verse 22. Oyihlo behla baya eGibhithe bengabantu abangamashumi ayisikhombisa. Manje uJehova uNkulunkulu wakho kwenzile ube ngangezinkanyezi zezulu ngobuningi. Deuteronomy 11 verse 1. Ngalokho othanda uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine imfanelo yakhe nezimiso zakhe, nezahlulelo zakhe nemiyalo yakhe izinsuku zonke. Verse 2. Yazini namuhla ukuba angikhulumi kubantwana benu abangazanga nabangabonanga ukulaya kukaJehova uNkulunkulu wenu, ubukhulu bakhe nesandla sakhe sinamandla nengalo yakhe eluliweyo. Verse 3. Nezibonakaliso zakhe, nezenzo zakhe owazenza phakathi kweGibhithe kuFaro, inkosi yaseGibhithe, nakulo lonke izwe lakhe. Verse 4. Nowakwenzayo kuyo impi yaseGibhithe, nakuwa amahashi abo, nakuzo izinqola zabo, nokwenza kwakhe ukuba amanzi olwandle olubomvu abaminze ekunigxosheni kwabo nokubabhubhisa kukaJehova kuze kube namuhla. Verse 5. Nowakwenzayo kuwehlane naze nafika kule ndawo. Verse 6. Nowakwenzayo kuDathani naku-Abhiramu amadodana ka-Eliyabe kaRubeni ukuthi umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya nabendlu yabo namatende abo nayonke imfuyo eyabalandelayo phakathi kwabo bonke abakwa-Israyeli. Verse 7. Ngoba amehlo enu abonile zonke izenzo ezinkulu zikaJehova azenzileyo. Verse 8. Ngalokho niyakugcina yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla ukuba nibe namandla ningene nilidle izwe eniwela ukuya kulo ukulidla. Verse 9. Nokuba nandise izinsuku zenu ezweni uJehova alifungela oyihlo ukubanika lona nenzalo yabo izwe elivame ubisi nezinyosi. Verse 10. Ngokuba izongena kulo ukulidla alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo, lapho kwahlanyela khona imbewu yakho, wayinisela ngonyawo lwakho njengesivande semifino. Verse 11. Kepha izwe niya kulo ukulidla liyizwe lezintaba nelezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. verse 12, izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho, amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulunjalo kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube sekupheleni konyaka. Verse 13, kuyakuthi uma nilalela nokulalela iminyalelo yami enginiyala ngayo namuhla ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 14, ngiyakuninika imvula yezwe lakini ngesikhathi sayo, imvula yokuqala nemvula yamuva ukuba ubuthe amabele akho newayini lakho namafutha akho. Verse 15, ngiyakunika izinkomo zakho utshane emadlelweni akho, uyakudla usuthe. Verse 16, xwayani funa inhliziyo yenu ikhohliswe, niphambuke nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo. Verse 17, intukuthelo kaJehova invuthela vale izulu kuze ungabikho mvula, izwe lingabe lisaletha izithelo zalo, niphele masinyane ezweni elihle uJehova aninika lona. Verse 18, niyakuwabeka la mazwi ami enhliziyweni yenu nasemphefumulweni wenu, niwabophe abe luphawu esandleni senu, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo enu. Verse 19, niyakuwafundisa abantwana benu, ukhulume ngawo lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Verse 20, uyakuwalonda ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Verse 21, ukuba zandiswe izinsuku zakho nezinsuku zabantwana benu ezweni uJehova alifungela oyihlo ukubanika lona njengezinsuku zezulu phezu komhlaba. Verse 22, ngokuba uma nigcina nokugcina yonke lemiyalo enginiyala ngayo ukuba niyenze, nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe ngazo zonke izindlela zakhe, ninamathele kuye. Verse 23, uJehova uyakuzixosha zonke lezizizwe phambi kwenu, nizidle izizwe ezinkulu nezinamandla kunani. Verse 24, yonke indawo lapho amathe onyawo lwakho eyakunyathela khona iyakuba ngeyenu, kusukela ehlane laseLebanoni nasemfuleni umfula u-Eufrate kuze kube selwandle olungasemuva lube ngumkhawulo wenu. Verse 25, akuyukubakho muntu ongema phambi kwenu, uJehova uNkulunkulu wenu uyakubeka ingebhe novalo ngane ezweni lonke eniyakunyathela kulo, njengalokho akhuluma kini. Verse 26, bheka, ngibeka phambi kwakho namuhla isibusiso nesiqalekiso. Verse 27, isibusiso uma niyilalela imiyalelo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyala ngayo namuhla. Verse 28, nesiqalekiso uma ningayilaleli imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu, kepha niphambuka endleleni enginiyale ngayo namuhla ukulandela abanye onkulunkulu eningabaziyo. Verse 29, kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakukungenisa ezweni oyakulo ukulidla, usibeke isibusiso entabeni yaseGerizimu nesiqalekiso entabeni yase-Ebali. Verse 30, angithi zipheshe kweJodani ngalapha ya kwendlela yasentshonalanga ezweni lamaKhanani ahlala e-Araba malungana neGiligadi ngaseceleni kwama-Oki aseMorena. Verse 31, ngokuba niyakuwela iJodani ningene ukulidla izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona, nilidle nihlale kulo. Verse 32, niyakugcina ukuzenza zonke izimiso nezahlulele ngizibeke phambi kwenu namuhla. Deuteronomy 12 verse 1, lezi zizimiso nezahlulelo eniyakugcina ukuzenza ezweni uJehova uNkulunkulu wawo yihlwa akunika lona ukuba ulidle zonke izinsuku zokuphila kwenu emhlabeni. Verse 2, niyakuchitha nokuchitha zonke izindawo lapho izizwe niyakuzidla zazikhonza khona onkulunkulu bazo ezintabeni eziphakemeyo, nasemadulini naphansi kwayo yonke imithi elihlaza. Verse 3, niwadiliza ama-altare azo, niziphohloze izinsika zazo, nibashise o-ashera bazo ngomlilo, nizinqume izithombe ezibaziweyo zaunkulunkulu bazo, nesule igama lazo kuleyo ndawo. Verse 4. Nina niyukwenze njalo kuJehova uNkulunkulu wenu. Verse 5. Kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu akuyikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba abeke igama lakhe kuyo. Leyo ndlu yakhe niyakuyifuna nize kuyo. Verse 6. Nilethe khona iminikelo yenu yokushiswa, nemihlatshelo yenu nokweshumi kwenu, nomnikelo wenu wokuphakanyiswa wesandla senu, nezithembiso zenu neminikelweni yesihle, namazibulo ezinkomo zenu, nawezimvu zenu. Verse 7. Nidle khona phambi kaJehova uNkulunkulu wenu, nename kukho konke nibeka kukho isandla senu, nina nabendlu yenu, uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ngakho. Verse 8. Aniyukwenza njengezinto zonke esizenzayo lapha namuhla, kube yilona lo njengokulungile emehlweni akhe. Verse 9. Ngokuba ningafike ekuphumuleni nasefeni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 10. Kepha lapho niwela eJordane, nihlale ezweni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona libe yifa lenu, aniphumuze ezitheni zenu zonke nxa zonke ukuba nihlale nilondekile. Verse 11. Kuyakuthi kuleyo ndawo uJehova uNkulunkulu wenu ayakuyikhetha ukuba kuhlale khona igama lakhe, niyise lapho konke nginiyala ngakho, iminikelweni yokushiswa, nemihlatshelo yenu nokweshumi kwenu, nomnikelo wokuphakanyiswa wesandla senu, nezithembiso zenu ezikhethiweyo enizithembisa kuJehova. Verse 12. Niyakwenama phambi kaJehova uNkulunkulu wenu, nina namadodana enu, namadodakazi enu, nezinceku zenu, nezincekukazi zenu, nomlevo phakathi kwamasango enu, lokhu engenasabelo nafa kini. Verse 13. Xwaya ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. Verse 14. Kepha kuleyo ndawo uJehova yakuyikhetha kwesinye zezizwe zakho, uyakunikela lapho ngeminikelo yakho yokushiswa, wenze khona konke ngikuyala ngakho. Verse 15. Nokho ungahlaba udle inyama ngaphakathi kwawonke amasango akho njengesifiso somphefumulo wakho, nanjengesibusiso sikaJehova uNkulunkulu wakho akuphe sona. Ongcolileyo nohlamlukileyo bangadla kukho njengokwensephe nokwedluzele. Verse 16. Kuphela igazi aniyukulidla, uyakulthulula emhlabeni njengamanzi. Verse 17. Ungekudle ngaphakathi kwamasango akho kweshumi kwamabele akho, noma okwewayini lakho, noma okwamafutha akho, noma okwamazibulo ezinkomo zakho, noma wezimvu zakho, noma izithembiso zakho ozenzayo, noma iminikelo yakho esihle, noma umnikelo wokuphakanyiswa wesandla sakho. Verse 18. Kepha ukudle phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho kuleyo ndawo yakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nomlevo phakathi kwamasango akho, wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho kukho konke obeka kukho isandla sakho. Verse 19. Xwaya ukuba ungameyisi umlevi isikhathi sonke sokuhlala kwakho ezweni lakho. Verse 20. Lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakwandisa umkhawulo wakho njengokwethembisa kwakhe, uze uthi, ngiyakudla inyama, lokhu umphefumulo wakho ufisa ukudla inyama, ungayidla inyama njengesifiso sonke somphefumulo wakho. Verse 21. Uma indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba abeke kuyo igama lakhe ikude nawe, uyakuhlaba emhlambini wakho nasezimvini zakho akunike khona uJehova, njengalokho ngakuyala, udle phakathi kwamasango akho njengesifiso somphefumulo wakho. Verse 22. Njengalokhu kudliwa insephe nedluzela, uyakukudla kanjalo. Ongcolileyo nohlamlukileyo bayakudla ngokufanayo. Verse 23. Qaphela kuphela ukuba ungalidli igazi, ngokuba igazi lingumphefumulo, awuyukuwudla umphefumulo kanye nenyama. Verse 24. Ungalidli, lithululele emhlabeni njengamanzi. Verse 25. Ungalidli ukuba kube kuhle nakubantwana bakho emva kwakho, lapho wenza okulungile emehlweni kaJehova. Verse 26. Izinto zakho ezingcwele onazo nezithembiso zakho ozithatha uye endaweni ayakuyikhetha uJehova. Verse 27. Unikele iminikelo yakho yokushiswa, inyama negazi e-alithare likaJehova uNkulunkulu wakho. Igazi lemihlatshelo yakho lithululwe phezu kwe-alithare likaJehova uNkulunkulu wakho, wena uyidle inyama. Verse 28. Qaphela uzwe onke la mazwi engikuyala ngawo ukuba kube kuhle kuwe nakubantwana bakho emva kwakho kuze kube phakade, lapho wenza okuhle nokulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 29. Nxa uJehova uNkulunkulu wakho eyakuzinquma izizwe ngaphambi kwakho, lapho ungena khona ukuzidla, nanxa usuzidlile wahlala ezweni lakubo. Verse 30. Xwaya ukuba ungacushwa ukuzilandela nezichithiwe phambi kwakho, ungabuzi ngawo onkulunkulu bazo uthi, lezi zizwe zikhonza kanjani onkulunkulu bazo na? Nami ngiyakwenza kanjalo. Verse 31. Awuyukwenze njalo kuJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba zenzile konkulunkulu bazo konke okuyisinengiso kuJehova akuzondayo, lokhu ziwashisela ngomlilo onkulunkulu bazo, amadodana azo namadodakazi azo. Verse 32. Konke nginiyala ngakho anoqaphela ukuba nikwenze, awuyukuthasisela kukho futhi unganciphisi. Deuteronomy 13 verse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso. Verse 2. Isibonakaliso noma isimangaliso akhuluma ngaso kuwe, bese senzeka athi, masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Verse 3. Awuyukulalela amazwi alowo mprofethi noma lowo mphuphi wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azwi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Verse 4. Niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nililalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Verse 5. Lo mprofethi noma lo mphuphi wamaphupho obulawa ngokuba ukhulumile ukunihlubukisa uJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe, wakuhlenga endlini yokugqila ukuba akuphambukise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba uhambe ngayo, uyakukhipha kanjalo ububi phakathi kwakho. Verse 6. Uma umfowenu indodana kanyoko noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho esesifubeni sakho noma umngane wakho onjengomphefumulo wakho ekuyenga ngasese ethi, masiye ukukhonza abanye onkulunkulu ongabaziyo, wena nawoyihlo. Verse 7. Onkulunkulu babantu abazungezayo beseduze nawe noma bekude nawe, kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba. Verse 8. Hayi ukumvumela ungamlaleli, iso lakho aliyukumhawukela, ungamyeki, ungamfihli. Verse 9. Kepha wombulala impela, isandla sakho siyakuba phezu kwakhe kuqala ukumbulala, ngasemumva isandla sabantu bonke. Verse 10. Uyakumkhanda ngamatshe ukuba afe, ngokuba uzamile ukukuhlubukisa uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Verse 11. uIsrayeli wonke uyakuzwa esabe angabe sabenza obubo obunjalo njengalobo obuphakathi kwakho. Verse 12. Uma uyakuzwa ngomunye wemizi yakho Jehova uNkulunkulu wakho akupha kona ukuba wakhe kuwo kuthiwa. Verse 13. Abantu abathile abonakeleyo baphumile phakathi kwakho bahlubukisile abomuzi wabo ngokuthi masiye sikhonze abanye onkulunkulu elingabaziyo. Verse 14. Wobuza uphenye, ubuzisise, bheka, uma kuyiqiniso lento eqinisekile ukuthi isinengiso esinjalo senziwe phakathi kwakho. Verse 15. Wosha nokushaya abantu balowo muzi ngosiko lwenkemba, uchithe impela nakho konke okuphakathi kwawo nezinkomo zawo ngosiko lwenkemba. Verse 16. Uyakuyibuthela yonke impango yawo phakathi nesigcawu sawo, ushise umuzi ngomlilo nayo yonke impango yawo ibe ngumnikelo oshiswa wonke kuJehova uNkulunkulu wakho, ube yinxiwa njalo ungabe usakhiwa futhi. Verse 17. Akuyukunamathela lutho lokuqalekisiweyo esandleni sakho kuba uJehova aphenduke entukuthelweni yakhe evuthayo, akuphathe ngomusa, abe nesihle kuwe, akwandise njengalokho afunga koyihlo. Verse 18. Nxa ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuba ugcine yonke iminyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, wenze okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho. Deuteronomy 14 verse 1. Ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu, aniyukuzisika ningaziphuculi phezu kwamehlo enu ngenxa yabafileyo. Verse 2. Ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu, uJehova nikhethile nibe yisizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke yisebusweni bomhlaba. Verse 3. Ungadli into enengikayo. Verse 4. Nazi izilwane ningazidla, inkomo, nemvu, nembuzi. Verse 5. Nedluzele, nensephe, nenqala, nempala, nempalampala, newula, negogo. Verse 6. Ningadla nezilwane ezahlukanisa inselo, ezidabula inselo kabili, ezetshisayo kuzo izilwane. Verse 7. Nokho lezi aniyukuzidla kwezetshisayo nakuzo ezidabula inselo, ikamela nonogwaja nembila, ngokuba ziyetshisa, zingahlukanisi kodwa inselo zingcolile kini. Verse 8. Nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo ingetshisi kodwa ingcolile kini, aniyukuyidla inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo. Verse 9. Lezi ningazidla kuzo zonke eyisemanzini, zonke ezinamaphiko nezingcwecwe. Verse 10. Zonke ezingenamaphiko nazingcwecwe ningezidle, zingcolile kini. Verse 11. Ningadla kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo. Verse 12. Kodwa yilezi eningayukudla kuzo, ukhozi, nenqe, nengqungqulu. Verse 13. Nesiphungamangathi, noheshe, nonhloyile ngezinhlobo zakhe. Verse 14. Nawonke amagwababa ngezinhlobo zawo. Verse 15. Nentshe, nenkovana, nenkanku, noklebe ngezinhlobo zakhe. Verse 16. Nesikhova, nomxhwagele, nefukezi. Verse 17. Nevuba, nophalane, nomphishamanzi. Verse 18. Nonogolantethe, nonozali izingwenya ngezinhlobo zakhe, noziningweni, nelulwane. Verse 19. Nezilwanyana zonke ezinamaphiko zingcolile kini, azinakudliwa. Verse 20. Kepha izinyoni zonke ezihlambulukileyo ningadla. Verse 21. Aniyukudla lutho lwengcuba, ungamniki umfokazi phakathi kwamasango akho kuba akudle noma uthengise ngakho kwezizwe ngokuba wena uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho, hayi ukupheka izinyane lembuzi obisini likanina. Verse 22. Uyakunikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho, lokho kuvela insimini iminyaka ngeminyaka. Verse 23. Ukudle phambi kaJehova uNkulunkulu wakho endaweni aya kuyikhetha yena ukuba igama lakhe lihlale kuyo, okweshumi kwamabele akho, nokwewayini lakho, nokwamafutha akho, nokwamazibulo ezinkomo zakho, nokwawezimvu zakho, ukuba ufunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakho njalo. Verse 24. Uma indlela ikude nawe ungenamandla okukuthwala, ngokuba ikude kakhulu nawe indawo uJehova uNkulunkulu wakho aya kuyikhetha ukuba ulibeke kuyo igama lakhe, lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisa. Verse 25. Uyawukwenana ngemali uyisonge imali esandleni sakho uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho aya kuyikhetha. Verse 26. Uthenga leyo mali noma yintoni umphefumulo wakho ethandayo, izinkabi noma izimvu noma iwayini noma uphuzo olunamandla noma yintoni umphefumulo wakho ifunayo, udle khona phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho wename wena nabendlu yakho. Verse 27. Nomlevo phakathi kwamasango akho ayikumeyisa ngokuba akanasabelo nafa nawe. Verse 28. Ngasekugcineni kweminyaka emithathu njalo yakukhipha konke okweshumi kwezithelo zakho ngawona lowo nyaka ukubekelele phakathi kwamasango akho. Verse 29. Nomlevi lokho engenasabelo nafa nawe, nomfokazi nentandane nomfelokazi abangaphakathi kwamasango akho bayakuza badle basuthe ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo. Deuteronomy 15 verse 1. Ngasekugcineni kweminyaka isikhombisa njalo yakwenza uyekelo. Verse 2. Nansi indlela yoyekelo. Ilona lowo otshelekileyo uyakuyekela lokho akutshelekile umakhelwane wakhe, akuyukubiza kumakhelwane wakhe nakumfokabo ngokuba uyekelo kaJehova lumenyezelwe. Verse 3. Kowezizwe ungakubiza kepha noma ikuphi okwakho okukumfowenu, lokho esandla sakho siyakukuyekela. Verse 4. Nokho ngabe kungabikho abampofu kuwe ngokuba uJehova uyakukubusisa nokubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle. Verse 5. Uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuphela, ugcina ukwenza yonke le miyalo engikuyala ngayo namuhla. Verse 6. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa njengokwethembisa kwakhe, utsheleke izizwe eziningi, kepha ungatsheleki lutho kuzo, uyakubusa izizwe eziningi, kepha zona aziyukukubusa wena. Verse 7. Uma kukhona kuwompofu omunye wabafowenu phakathi kwelithile lamasango ezweni lakini uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, hayi ukuyenza lukhuni inhliziyo yakho, ungamvaleli umfowenu ompofu isandla sakho. Verse 8. Kepha umvulele nokumvulela isandla sakho, umtsheleke impela okwanele ukudinga kwakhe akuswelayo. Verse 9. Xwaya ukuba kungabikho cabango omubi enhliziyweni yakho ngokuthi unyaka wesikhombisa unyaka oyekelo ususeduze, iso lakho bese libalibi kumfoweni ompofu, ungamniki lutho, abesekhala kuJehova ngawe kube yisono sakho. Verse 10. Womnika nokumnika inhliziyo yakho ingakhathazeki lapho umnika, ngokuba ngenxa lokho uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa emsebenzini wakho wonke nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Verse 11. Ngokuba umpofu akasoze aphela ezweni, ngakho ke ngiyakuyala ngithi womvulela nokumvulela umfowenu isandla sakho, abaswelayo bakho nabampofu bakho ezweni lakini. Verse 12. Uma umfowenu umHebheru noma umHebherukazi ethengisa kuwe akukhonze iminyaka eyisithupha, unyaka wesikhombisa uyakumyekela ukuba ahambe. Verse 13. Nxa umyekela ukuba ahambe, awuyikumukisaze. Verse 14. Uyakumthwesa nokumthwesa ngezimvu zakho, nangokwesibuya sakho, nangokwesikhamo sakho sewayini, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisile, kanjalo umnika yena. Verse 15. Uyakukhumbula ukuthi wawuyisigqila ezweni laseGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuhlenga, ngalokho ngiyakuyala ngalento namuhla. Verse 16. Kuyakuthi uma ethi kuwe, angiyukusuka kuwe lokho ekuthanda wena nendlu yakho, ngokuba ehlala kahle kuwe. Verse 17. Uyakuthatha usungulo ubhobozele indlebe yakhe emnyango, ebeseba yinceku yakho kuze kube phakade, nakuyo incekukazi yakho uyakwenze njalo. Verse 18. Mangabikho lukhuni emehlweni akho lapho umyekela ukuba ahambe, ngokuba ukhonzile iminyaka eyisithupha ngengxenye yemali yomqashwa, uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa kukho konke okwenzayo. Verse 19. Onke amazibulo amaduna azalwa ezinkomeni zakho nasezimveni zakho, owangcweliselwa uJehova uNkulunkulu wakho, ayukusebenza ngezibulo lezinkomo zakho, ungaligundi izibulo lezimvu zakho. Verse 20. Uyakulidla phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho iminyaka ngeminyaka endaweni uJehova ayakuyikhetha wena nabendlu yakho. Verse 21. Uma linesici liqhuga noma liyimpumputhe noma isiphi isici, hayi ukunikela ngalo kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 22. Uyakulidla phakathi kwamasango akho ongcolileyo nohlambulukileyo ngokufananayo njengensephe nedluzele. Verse 23. Kuphela igazi lalo awuyukulidla lithululele emhlabathini njengamanzi. Deuteronomy 16 verse 1. Gcina inyanga abibi nilenze iphasika likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba ngenyanga abibi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku. Verse 2. Uyakunikela ngephasika kuJehova uNkulunkulu wakho ezimvini nasezinkomeni endaweni uJehova ayakuyikhetha ukuba kuhlale igama lakhe kuyo. Verse 3. Ayukudla sinkwa esivutshelweyo, kanye nalo insuku eziyisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo, kanye nalo isinkwa senhlupheko, ngokuba waphuma ezweni laseGibhithe ngokunonopha ukuba ulukhumbule usuku owaphuma ngalo ezweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Verse 4. Akuyukubonakala mvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke insuku eziyisikhombisa, futhi akuyukusala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse. Verse 5. Awunakuhlaba iphasika phakathi kwamasango akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona. Verse 6. Kepha endaweni ayakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho ukuba igama lakhe lihlale kuyo, lapho uyakuhlaba iphasika kusihlwa ekushoneni kwelanga ngesikhathi owaphuma ngaso eGibhithe. Verse 7. Uyakulipheka ulidle endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha, uphenduke ekuseni uye ematendeni akhe. Verse 8. Izinsuku eziyisithupha uyakudla isinkwa esingenamvubelo, ngosuku lwesikhombisa kube umhlangano ozothileyo kuJehova uNkulunkulu wakho, ungasebenzi imsebenzi. Verse 9. Wozibalela amasonto ayisikhombisa kusukela esikhathini uqala ngaso ukubeka isikela ezinhlangeni zamabele, uqala ukubala amasonto ayisikhombisa. Verse 10. Uyakugcina umkhosi wamasonto kuJehova uNkulunkulu wakho ngesipho somnikelo wesihle wesandla sakho oyakusinika njengokubusisa kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 11. Wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nomlevo phakathi kwamasango akho, nomfokazi nentandane, nomfelokazi abaphakathi kwakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho wayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Verse 12. Wokhumbula ukuthi wawuyisigqila eGibhithe, ugcine uzenzo lezi zimiso. Verse 13. Wogcina umkhosi wamadokodo insuku eziyisikhombisa emva kokuba usubuthile okwesibuye sakho nokwesikhamo sakho sewayini. Verse 14. Wename ngomkhosi wakho wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nomlevi, nomfokazi, nentandane, nomfelokazi abaphakathi kwamasango akho. Verse 15. Izinsuku eziyisikhombisa uyakumgcinela uJehova uNkulunkulu wakho umkhosi endaweni uJehova yakuyikhetha, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa kuzo zonke izithelo zakho nasemsebenzini wonke wezandla zakho, uthokoze kakhulu. Verse 16. Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni yakuyikhetha, ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo, nangomkhosi wamasonto, nangomkhosi wamadokodo, bangabonakali phambi kwaJehova bengenalutho. Verse 17. Ilona lo uyakunika njengamandla akhe ngokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona. Verse 18. Uyakuzikhethela abahluleli nezinduna emasangweni akho onke uJehova uNkulunkulu wakho akunike wena njengezizwe zakho, bayakwahlulela abantu babo ngokwahlulela okulungileyo. Verse 19. Awuyukuphendukezela isahlulelo, ungakhethi ubuso bamuntu, ungafunjathiswa isipho, ngokuba isipho siphuphuthekisa amehlo ohlakaniphileyo, siphendukezela amazwi olungileyo. Verse 20. Uyakulandela ukulunga okuyikho ukuba uphile ulidle izwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 21. Ungazitshaleli u-ashera womuthi noma owaluphi uhlobo ngaseceleni kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho uyakuzenzela lona. Verse 22. Ungazimiseli nansika uJehova uNkulunkulu wakho ayizondayo. Deuteronomy 17 verse 1. Ungahlabeli uJehova uNkulunkulu wakho inkomo noma imvu enesici enokubi okuthile, ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 2. Uma kutholakala phakathi kwakho ngaphakathi kwelithile amasango wakho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona, owesilisa noma owesifazane owenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho ngokweqa isivumelwano sakhe. Verse 3. Wahamba wakhonza abanye onkulunkulu, wakhuleka kubo noma ilanga noma inyanga noma ibandla lezulu engingayalanga ngakho. Verse 4. Bese ubikelwa khona ukuzwe wokubuzisisa, bheka, uma uqinisile leyo nto iqinisekile ukuthi isinengiso esinjalo senziwe kwa-Israyeli. Verse 5. Uyakukhiphela lowo wesilisa noma lowo wesifazane owenze leyo nto embi masangweni akho, lowo wesilisa noma lowo wesifazane umkhande ngamatshe ukuba afe. Verse 6. Ngomlomo wofakazi ababili noma ngawofakazi abathathu uyakubulawa lowo ofanele ukufa, ngomlomo wofakazi munye akayikubulawa. Verse 7. Isandla sawufakazi siyakuba ngesokuqala kuyo kumbulala, ngasemumva izandla zabantu bonke, kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 8. Uma kuvela indaba ekwahlulayo ekwahlulelweni phakathi kwegazi negazi, naphakathi kwecala necala, naphakathi kokushaya nokushaya, kuyizindaba zokuphikisana phakathi kwamasango akho, wosuka uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. verse 9, uye kubapristi bamalevi nakubahluleli oyakuba khona lezo zinsuku ukuze bakutshele isinqumo sokwahlulela. Verse 10, uwenze njengezwi lesinqumo yakukwazisa lona kuleyo ndawo ayakuyikhetha uJehova, uqaphele ukwenza njengakho konke abakufundisa khona. Verse 11, njengezwi lomthetho abayakukufundisa lona nanjengesahlulelo abayakukutshela sona uyakwenza, ungachezukeli ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ekwahluleleni kwabo. Verse 12, umuntu oziqhenya ngokungalaleli umpristi omiyo ukukhonza phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho noma umahluleli, lowo muntu makafe, wena ukhiphe ububi kwa-Israyeli. Verse 13, bonke abantu bayakuza besabe bangabe besenza ngokuziqhenya. Verse 14, nxa ufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulidle, uhlale kulo uthi, ngiyakubeka inkosi phezu kwami njengazo zonke izizwe ezingizungezayo. Verse 15, uyakumbeka nokumbeka abe inkosi phezu kwakho yena uJehova uNkulunkulu wakho yakumkhetha. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi phezu kwakho, ungabeki phezu kwakho owezizwe ongesiyo umfowenu. Verse 16, kepha akuzandisela amahashi angabuyisela abantu eGibhithe ukuze andise amahashi, ngokuba uJehova ushilo kini wathi, andisayokubuyela ngaleyo ndlela. Verse 17, akayukuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke, angazandiseli isiliva negolide. Verse 18, kuyakuthi nxa ehlala esihlalweni sobukhosi sombuso wakhe, uyakuzilobela impindi yalomthetho encwadini ngokuthatha kuleyo kubapristi bamalevi. Verse 19, iyakuba kuye ifunde zonke izinsuku zokuhamba kwakhe ukuba afunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakhe, agcina wonke amazwi omthetho wakhe nalezi zimiso ukuba azenze. Verse 20, inhliziyo yakhe ingaphakami ngaphezu kwabafowabo, angaphambuki emyalweni, aye ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuze azandise izinsuku zakhe embusweni wakhe, yena nabantwana phakathi kuka-Israyeli. Deuteronomy 18 verse 1, abapristi bamalevi, yebo sonke isizwe sakaLevi, asiyukuba nasabelo nafa kanye no-Israyeli, siyakudla iminikelo yomlilo kaJehova nefa lakhe. Verse 2, asiyukuba nafa phakathi kwabafowabo, uJehova uyifa laso njengalokho ekhulumile kuso. Verse 3, lokhu kuyakuba imfanelo yabapristi ephuma kubantu abanikela ngomhlatshelo noma inkomo noma imvu kuba bamnike umpristi umkhono nemihlathi yombili nenanzi. Verse 4, ulibo lwamabele akho nolewayini lakho nolwamafutha akho nezandulelo zoboya bezimvu zakho uyakumnika khona. Verse 5, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho umkhethile kuzo zonke izizwe zakho kuba eme akhonze egameni likaJehova, yena namadodana akhe kuze kube phakade. Verse 6, uma umlevi evela noma kuliphi isango kwa-Israyeli wonke, lapho egogobele khona fike ngaso sonke isifiso somphefumulo wakhe endaweni uJehova ayakuyikhetha. Verse 7, uyakukhonza egameni likaJehova uNkulunkulu wakhe njengokwenza kwabo bonke abafowabo amalevi emiyo khona phambi kukaJehova. Verse 8, ayakuphiwa izabelo ezilingeneyo ngaphandle kwalokho okuvela ngokuthengisa ngefa likayise. Verse 9, nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Verse 10, mawungafunyana kuwo umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imhlola, noma owenza imlingo, noma umlumbi. Verse 11, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi noma umlozikazana. Verse 12, ngokuba ilona lo zenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova, ngenxa yezinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabagxosha phambi kwakho. Verse 13, mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 14, ngoba lezi zizwe yakuzidla ziyabalalela abahlola imhlola nabanamadlozi, kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Verse 15, uJehova uNkulunkulu wakho yakuvusela umprofethi phakathi kwakho kubafowenu onjengami, nimlalele yena. Verse 16, njengakho konke wakufisa kuJehova uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lomhlangano, ngokuthi mangingabe ngisalizwa izwi likaJehova uNkulunkulu wami, ngingabe ngisawubona lo mlilo omkhulu futhi funa ngife. Verse 17, Jehova wayesethi kimi, basho kahle lokho abakukhulumile. Verse 18, ngiyakubavusela umprofethi onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo bonke engimyala ngakho. Verse 19, kuyakuthi lona lowo ongayokulalela amazwi ami ayakuwakhuluma egameni lami, mina ngikufune kuye. Verse 20, kepha umprofethi oyakukhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engamyalanga ukulikhuluma, noma ekhuluma egameni labanye onkulunkulu, lowo mprofethi uyakufa. Verse 21, uma uthi enhlizweni yakho, singalazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga na? Verse 22, yazike ukuthi lokhu umprofethi akukhuluma egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto, ingaveli yiyo leyo nto, akusiyo uJehova ikhulumile, umprofethi uyikhulumile ngokuziqhenya, ungamesabi. Deuteronomy 19 verse 1, lapho uJehova uNkulunkulu wakho yakunquma izizwe, ezizwe lazo uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona bese uzigxosha wakhe emizini yazo nasezindlini zazo. Verse 2, uyakuzahlukanisela imizi emithathu phakathi kwezwe lakho akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho ukuba ulidle. Verse 3, uyakuyilungisa indlela wahlukanise kathathu imikhawulo yezwe lakho uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulidle, ukuze bonke ababulali babalekele khona. Verse 4, nansi indaba yombulali oyakubalekela khona aze aphile, ilona lowo obulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade engamzondi. Verse 5, njengomuntu oya ehlathini nomakhelwane wakhe ukugawula imithi, isandla sakhe bese sigalela ngezembe ukunquma umuthi, insimbi iphunyuke emphinini imshaye umakhelwane wakhe aze afe, lowo uyakubalekela komunye wale mizi aze aphile. Verse 6, funa umphindiseli wegazi amgxoshe umbulali sashisa inhliziyo yakhe, amfike uba indlela yinde amshaye aze afe, noma ebengafanele ukufa lokhu bekade engamzondi. Verse 7, ngalokho ngiyakuyala ngokuthi uyakuzahlukanisela imizi emithathu. Verse 8, uma uJehova uNkulunkulu wakho ewandisa umkhalo wakho njengokufunga kwakhe koyihlo, akunike lonke izwe athembisa ukubanika lona oyihlo. Verse 9, uma ugcina yonke le miyalo okuba uyenze engikuyala ngakho namuhla, umthande uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe njalo ngezindlela zakhe, wozithasisela eminye imizi emithathu ngaphandle kwaleyo emithathu. Verse 10, ukuba igazi elingenacala lingachithwa phakathi kwezwe lakini, akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho bese kuba igazi phezu kwakho. Verse 11, kepha uma umuntu emzonda umakhelwane wakhe, emqamekela, amvukela, amshaya aze afe, abalekele komunye wale mizi. Verse 12, amalunga alowo muzi ayakuthuma amlande lapho, amnikele esandleni somphindiseli wegazi ukuba afe. Verse 13. Iso lakha liwukumhawukela kepha ulikhipha igazi elingenacala kwa-Israyeli ukuba kube kuhle kuwe. Verse 14. Awuyikususa umcele omakhelwane wakho abe ubeka abadala efeni lakho yakulidla ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika ukuba ulidle. Verse 15. Ufakazi oyedwa nje akayikumvukela umuntu ngobubi noma ngesono noma kuyisiphi isonana ngaso ngomlomo wawufakazi ababili noma ngomlomo wawufakazi abathathu indaba iyakuqiniswa. Verse 16. Uma ufakazi wamanga emvukela umuntu afakazi ngaye ngokubi. Verse 17. Amadoda amabili axabeneyo ayakuma phambi kwaJehova phambi kwabapristi nabahluleli bayakuba ngcono ngaleso sikhathi. Verse 18. Abahluleli baphenyisise bheka uma ufakazi engufakazi wamanga ufakazile amanga ngumfowabo. Verse 19. Niyakwenza kuye njengalokho ebecabanga ukwenza kumfowabo, kanjalo yakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 20. Abaseleyo bayakuzwa besabe bangabe sabenza ububi obunjalo phakathi kwakho. Verse 21. Iso lakho alukhawukela, makube ngokuphila ngokuphila, iso ngeso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo. Deuteronomy 20 verse 1. Nxa uphuma impi ukuhlasela izitha zakho, bese ubona amahashi nezinqola nabantu abaningi kunawe, ungabesabi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe, yena owakukhuphula ezweni laseGibhithe. Verse 2. Kuyakuthi lapho nisondela empini, afike umpristi akhulume kubantu athi kubo. Verse 3. Yizwa Israyeli, nisondela namuhla empini ukuhlasela izitha zenu, inhliziyo yenu mayingadangali, ningesabi, ningaqhaqhazeli, ningashawa luvalo phambi kwazo. Verse 4. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu ukuba anisindise. Verse 5. Izinduna ziyakukhuluma kubantu zithi, ngumuphi umuntu owakhile indlu entsha engayivulanga na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu ayivule. Verse 6. Ngumuphi umuntu otshalile esivini engadlanga izithelo zaso na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu asidle. Verse 7. Ngumuphi umuntu onengoduso engayithathanga na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu ayithathe. Verse 8. Izinduna ziyakhuluma futhi kubantu zithi, ngumuphi umuntu owesabayo enenhliziyo edangeleyo na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa izinhliziyo zabafowabo zinciblike njengenhliziyo yakhe. Verse 9. Kuyakuthi lapho izinduna seziqedile ukukhuluma, zikhethe izinduna zamabandla eziyakubahola abantu. Verse 10. Nxa usondela emzini ukulwa nawo, mawumemezele ukuthula kuwo. Verse 11. Kuyakuthi uma ukuphendula ngezwi lokuthula, uzivulele kuwe, abantu bonke abafunyaniswa phakathi kwawo babe yizinceku zempoqo bakukhonze. Verse 12. Uma ungezwi ukuthula kuwe, kepha ukuhlasela, uyakuvimbezela. Verse 13. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ewunikela esandleni sakho, uyakushaya bonke abesilisa bawo ngosiko lwenkemba. Verse 14. Kepha abesifazane nabantwana nezinkomo nakho konke okusemzini, yebo, yonke impango yawo uyakukuthatha kube impango yakho, uyidle impango yezitha zakho uJehova uNkulunkulu wakho akunike yona. Verse 15. Uyakwenze njalo kuyo yonke imizi ekude kakhulu nawo engesiyo imizi yalezizizwe. Verse 16. Kodwa imizi nalaba bantu uJehova uNkulunkulu wakho akunika bona babe yifa lakho, awuyikusindisa lutho oluphefumulayo. Verse 17. kepha uyakubabhubhisa nokubabhubhisa amaheti nama-amori namakhanani namapherizi namahivi namajebusi njengokuyala kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 18. Ukuze banganifundisi ukuba nenze zonke izinengiso zabo abazenzile koNkulunkulu babo none kuJehova uNkulunkulu wenu. Verse 19. Nxa uvimbezela umuzi isikhathi eside ngokulwa nawo ukuba uthathe, hayi uyichitha imithi ngokuyigalela ngezembe ngokuba ungadla kuyo, ungayigawuni ngokuba umuthi wasendle ungumuntu yini ukuba uvinjezwele nguwena na. Verse 20. Imithi oyaziyo ukuthi ayisiyo imithi yokudla, yona kuphela oyakuyichitha uyigawule, wakhe izinqaba ngasemzini olwa nawe uze uwe. Deuteronomy 21 verse 1. Uma kufunyaniswa obuleweyo ezweni akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho ukuba ulidle, elele endle kungaziwa ukuthi ngubani ombuleleyo. Verse 2. Kuya kufika amalunga akho nabahluleli bakho balinganisa amabanga okuya emizini ezungezayo obuleweyo. Verse 3. Kuze kuthi umuzi oseduze nobuleweyo, amalunga lowo muzi athathe isithokazi ezinkomeni ongasetshenzwanga ngaso singadonsanga ejokeni. Verse 4. Amalunga lowo muzi asehlisele leso sithokazi esigodini esinamanzi ampompozayo esingalinywanga singatshalanga ayaphule intamo esithokazi lapho esigodini. Verse 5. Abapristi amadodana kaLevi bayakusondela ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho bakhethile ukuba bamkhonze babusise egameni kaJehova ngezwi labo konke ukuxabana nokushaya kuyakunqunywa. Verse 6. Wonke amalunga lomuzi oseduze nobuleyo yayakuhlamba izandla zawo phezu kwesithokazi esaphulelwe intamo esigodini. Verse 7. Aphendule athi, izandla zethu azichithanga leli gazi, namehlo ethu awakubonanga. Verse 8. Thethelela Jehova abantwana bakho Israyeli obahlengile, ungavumeli igazi lingenacala phakathi kwabantu bakho Israyeli bese bethethelelwa igazi lelo. Verse 9. Kanjalo uyakukhipha igazi elingenacala phakathi kwakho ngokuba uyakwenza okulungile emehlweni kaJehova. Verse 10. Lapho uphuma impi ukuhlasela izitha zakho, uJehova uNkulunkulu wakho azinikele ezandleni zakho uzithumbe. Verse 11. Ubone phakathi kwabathunjwa wesifazane omuhle onamathele kuye uthanda ukumthatha abe ngumkakho. Verse 12. Mise ekhaya aphucule ikhanda lakhe asike izinzipho zakhe. Verse 13. Akhumule izingubo zokuthunjwa kwakhe, ahlale endlini yakho, akhalele uyise nonina inyanga yonke, andikuba ungene kuye ube indoda yakhe, yena abe ngumkakho. Verse 14. Kepha uma ungathokozi ngaye womyeka kuba ahambe aye lapho ethanda khona, kodwa hayi ukuthengisa ngaye neze ngemali, ungamphathi njengesigqila ngokuba usumunile. Verse 15. Uma umuntu enabafazi ababili, omunye ethandeka omunye aliwa, bamzayela abantwana othandekayo nowaliwayo, bese kuthi indodana eyizibulo ingeyowaliwayo. Verse 16. Kuyakuthi mhlaye wahlukanisela amadodana akhe ifa nalo, makangayenzi indodana yentandokazi izibulo phambi kwendodana yesaliwakazi okuyiyona eyizibulo. Verse 17. Kepha avume ukuba indodana ewaliwayo ibe yizibulo ngokuyinika isabelo esiphindiweyo sakho konke anakho, ngokuba yona ingukuqala kwamandla akhe, ilungelo lezibulo lingelayo. Verse 18. Uma umuntu enendodana enenkani nengezwayo, engalaleli izwi likayise noma izwi likanina, engalaleli noma beyilaya. Verse 19. Uyise nonina bakuyibamba bayise kumalunga omuzi wakubo nasesangweni lendawo yakubo. Verse 20. Bathi kumalunga omuzi, le ndodana yethu inenkani, ayizwa, ayilaleli izwi lethu, iyisishingi nesidakwa. Verse 21. Onke amadoda amuzwa kubo yakumkhanda ngamatshe aze afe. Kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Wonke uIsrayeli ezwe esabe. Verse 22. Uma umuntu enzile isono esifanele ukufa abulawe umphanyeke emthini. Verse 23. Isidumbu sakhe siyokuhlala bonke ubusuku emthini kepha wombela nokumbela ngalolo lolo sungu kuba ophanyekiliweyo uqalekisiwe uNkulunkulu kuba ungangcolisi izwe lakini akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho. Deuteronomy 22 verse 1. Ayukubona inkabi yomfoweni noma imvu yakhe iduka uxashe kuzo wozibuyisela nokuyibuyisela kumfoweni. Verse 2. Uma umfoweni engeseduze nawe noma ungamazi woziyisa endlini yakho zibe nawe aze azifune umfoweni uzibuyisele kuye. Verse 3. Uyakwenza kanjalo nangembongolo yakhe, wenze njalo nangezingubo zakhe, wenze njalo ngazo zonke izinto ezilahlekileyo zomfoweni alahlekelwe yizo wazithola uze ungacashi. Verse 4. Ayikubona imbongolo yomfoweni noma inkabi yakhe iwile endleleni ucashe kuzo womsiza nokumsiza ukuzivusa. Verse 5. Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilona lowo okwenza lokhu uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 6. Uma uhlangana nesidleke senyoni endleleni phambi kwakho emthini noma siphansi sinamazinyane noma sinamaqanda, unina efukamela amazinyane noma amaqanda ungathathi unina kanye namazinyane. Verse 7. Kepha uvumele unina ukuba asuke wena uzithathele amazinyane ukuba kube kuhle kuwe uzandise izinsuku zakho. Verse 8. Nxa wakha indlu entsha, uyakwenza uthango ophahleni lwakho kuba ungayehliseli indlu yakho igazi uma umuntu ewa khona. Verse 9. Ayikutshala isivini sakho ngezinhlobo ezimbili zembewu, funa zonke izithelo zibe ngezendlu engcwele, imbewu owayitshalayo nezithelo zesivini. Verse 10. Ayikulima ngenkabi boshelwe kanye nembongolo. Verse 11. Ayugqoka ingubo eyizinhlobonhlobo zezintanjana, uboya bezimvu buhlanganisiwe nelineni. Verse 12. Uyakuzenzela izinsephe emphethweni yomine sambatho sakho osembathayo. Verse 13. Uma umuntu ethatha umfazi angene kuye amale. Verse 14. Amkhese ngezinto eziyihlazo amenzele igama elibi, athi ngamthatha lo wesifazane kwathi sengisondela kuye angifumanisanga iziqiniselo zomntombi kuye. Verse 15. Uyise nonina bentombi bayakuthatha iziqiniselo zobuntombi bentombi bazise kumalunga omuzi esangweni. Verse 16. Uyise wentombi athi kumalunga ngamnika lowo muntu indodakazi yami ibe ngumkakhe useyala. Verse 17. Bekani umkhesile ngezinto eziyihlazo ukuthi angifumanisanga iziqiniselo zobuntombi endodakazini yakho. Nokho nazi iziqiniselo zobuntombi bendodakazi yami bakuyeneka ingubo phambi kwamalunga omuzi. Verse 18. Amalunga lowo muzi ayakumthatha lowo muntu amlaye. Verse 19. Amhlawulise amashekeli esiliva ayikhulu amnike wona uyise wentombi ngokuba uveze igama elibi phezu kwentombi yakwa-Israyeli yona ibe ngumkakhe, angeyilahle zonke izinsuku zakhe. Verse 20. Kepha-ke uma lento iqinisile yokuthi iziqiniselo zomntombi azifunyaniswanga entombini. Verse 21. Bakuyikhiphela intombi ngasemnyango wendlu kayise amadoda omuzi ayikhande ngamatshe ize ife, ngokuba yenzile ubule kwa-Israyeli ifeba endlini kayise, kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 22. Uma indoda ifunyana ilele nowesifazane ogane enye indoda, bayakufa bobabili. Indoda ebile nowesifazane uqobo, kanjalo uyakukhipha ububi kwa-Israyeli. Verse 23. Uma ikhona intombazane eyintombi ingoduso yendoda umuntu ayifumane emzini alale nayo. Verse 24. Niyakubakhiphela bobabili ngasesangweni lalowo muzi, nibakhane ngamatshe baze bafe. Intombi ngokuba ayikhalanga ingane isemzini nendoda, ngokuba imonile umkamakhelwane wakhe, kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 25. Kepha uma indoda ifumana endle intombi engoduso, indoda iphoqe ilale nayo, indoda ebilala nayo kuphela iyakufa. Verse 26. Ungenzi lutho kuyo intombi, ngokuba asikho entombini isono esifanele ukufa. Lokhu le ndaba injengokuba umuntu evukela umakhelwane wakhe ambulale. Verse 27. Ngokuba wayifumana isendle noma intombi engoduso yakhala, akwamakho muntu wokuyisindisa. Verse 28. Uma indoda ifumana intombi engesiwe ngoduso, ibambe ilale nayo baficwe. Verse 29. Indoda ebilala nayo yakunika uyise wentombi amashekela ngamashumi ayisihlanu esiliva ibe ngumkayo, ngokuba iyonile ingeyilahle zonke izinsuku zayo. Verse 30. Umuntu angathathi umkayise ambule umphetho wengubo yakhe. Deuteronomy 23:1. Olimele emasendeni noma enqunyiwe umphambili akanangena ebandleni likaJehova. Verse 2. Umntwana wesihlahla akanangena ebandleni likaJehova. Yebo, ongowakhe akayikungena ebandleni likaJehova kuze kube nasezizukulwaneni seshumi. Verse 3. Owaka Amon, owaka Moabi abana ungena ebandleni kaJehova. Yebo, ngowabo akayi kungena kuze kube nasezukulwaneni seshumi ebandleni kaJehova kuze kube phakade. Verse 4. Ngokuba abanhlangabezanga ngesinkwa nangamanzi endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe, nangokuba baqasha ukuba kumelane nawo uPileyamu indodana kaBeyori wasePetori laseMotapomiya ukuba akuqalekise. Verse 5. UJehova uNkulunkulu wakho akamlalelanga nokho uBileyamu, kepha uJehova uNkulunkulu wakho waphendula isiqalekiso saba isibusiso kuwe, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho wakuthanda. Verse 6. Ayokufuna ukuthula kwabo nenhlanhla yabo zonke izinsuku zakho kuze kube phakade. Verse 7. Unganengwa ngowakwa Edomu ngokuba ungumfowenu, ayokunengwa ngowaseGibhithe ngokuba wawungumfokazi ezweni lakubo. Verse 8. Abantwana bezizukulwane sesithathu abazala yibo bayakungena ebandleni kaJehova. Verse 9. Lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho, wozigcina kukho konke okubi. Verse 10. Uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlamlukile ngenxa okumehleleyo ebusuku, uyakuphumela ngaphandle kwekama, angangeni phakathi kwekama. Verse 11. Kepha ngakusihlwa uyakugeza ngamanzi, nanxa selishonile ilanga uyakungena ekamu. Verse 12. Makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle. Verse 13. Ube nesimbo ezikhalimo zakho, kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso ubuye usibekele okuphumile kuwe. Verse 14. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekamu ukukophula nokunikela izitha zakho phambi kwakho, ngalokho ikamu lakho liyakuba ngcwele ukuba angaboni into engcolileyo kuwe akufulathele. Verse 15. unganikeli kumniniso yesigcila esibalekile kumniniso seza kuwe. Verse 16. Siyakuhlala kuwe phakathi kwakho endaweni esiyakuyikhetha phakathi kwelinye lamasango akho lapho sithanda khona ungasicindezeli. Verse 17. Mangingabikho isifebe sethempeli emadodakazini akwa-Israyeli nasemadodaneni akwa-Israyeli. Verse 18. Ungayingenisi inkokhelo yesifebe nemali entsha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho kugcwalisa isithembiso kokubili kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 19. Awuyukutsheleka umfoweni ngenzalo, inzalo yemali nenzalo yokudla, nenzalo yento etshelekwa ngenzalo. Verse 20. Umfokazi ungamtsheleka ngenzalo, kepha umfoweni awuyukumtsheleka ngenzalo ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke obeka isandla sakho kukho ezweni ongena kulo ukulidla. Verse 21. Nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukusigcwalisa, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza nokusibiza kuwe kube yisono kuwe. Verse 22. Kepha uma uyeka ukwethembise, akuyukuba yisono kuwe. Verse 23. Lokho kuphuma emlonyeni wakho uyakukugcina ukwenze njengokwethembisa kwakho uJehova uNkulunkulu wakho isithembiso sesihlo wasethembisa ngomlomo wakho. Verse 24. Lapho ungena esivinini somakhelwane wakho, ungadla izithelo zomvini usuthe ngokuthanda kwakho, kepha ungafaki lutho esitsheni sakho. Verse 25. Lapho ungena ezinhlangeni zamabele omakhelwane wakho, ungazikhi izikhwebu ngesandla sakho, kepha ungabeki isikela ezinhlangeni zamabele omakhelwane wakho. Deuteronomy 24 verse 1. Lapho umuntu ethatha umfazi aganwe nguye, engasathandeki emehlweni akhe kodwa lokhu efumanisile kuye okuthile okwenyanyekayo, uyakumlobela incwadi yesahlwaniso amnike yona esandleni sakhe amkhiphe endlini yakhe. Verse 2. Nxa esephumile endlini yakhe, angahamba abe ngomunye umuntu. Verse 3. Uma indoda isibili imala, imlobele incwadi yesahlwaniso, imnike yona esandleni sakhe, imkhiphe endlini yayo, noma le ndoda esibili yayimthathe abe ngumkayo, ifa. Verse 4. Indoda yakhe yokuqala eyamxoshayo, mayingabuyi imthathe abe ngumkayo emva kokuba isoniwe, ngokuba lokho kuyisinengiso phambi kukaJehova, ayukwenza ukuba izwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho lokunakala. Verse 5. Nxa umuntu ethatha umfazi omusha, ayukuphuma impi anganikwa futhi umsebenzi noma imuphi, uyakuhlala ekhululekile ekhaya unyaka, athokozise umkakhe amthathileyo. Verse 6. Ayukubakho muntu oyakuthatha itshe lokugaya noma imbokodwe kube isibambiso, ngokuba yena uthatha konke okuphiwa ngakho kube isibambiso. Verse 7. Uma umuntu efunyana eba omunye wabafowabo babantwana bakwa-Israyeli, amphathe njengesigqila noma athengise ngaye, lelo sela liyakufa, ukhiphe kanjalo ububi phakathi kwakho. Verse 8. Xwaya esifebeni soxhoko ukuba uqaphelisise wenze njengakho konke abapristi bamaLevi abakukufundisa khona, njengokubayala kwami anoqaphela ukwenze njalo. Verse 9. Kumbula akwenzayo uJehova uNkulunkulu wakho kuMiriam endleleni ekuphumeni kweni eGibhithe. Verse 10. Nxa utsheleka umakhelwane wakho uthe, hayi ukungena endlini yakho ukulanda isibambiso sakhe. Verse 11. Uyakuma ngaphandle, umuntu omtshelekayo uyakukukhiphela isibambiso ngaphandle. Verse 12. uma engumuntu ompofu ungalali nalokho kuyisibambiso sakhe. Verse 13. Kepha uyakukubuyisela nokukubuyisela kuye ukushona kwelanga ukuba alale ngengubo yakhe akubusise. Lokho kuyakuba kuwe ukulunga phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 14. Hayi ukucindezela inceku eqashiweyo empofu neswelayo noma ingowabafowenu noma ingowabafokazi abasezweni lakini phakathi kwamasango akho. Verse 15. Uyakuyinika inkokhelo yayo ngosuku lwayo ilanga lingakashoni phezu kwayo. Ngokuba impofu ibeka inhliziyo yayo kuyo funa ikhale ngawe kuJehova kube yisono kuwe. Verse 16. Oyise abayokubulawa ngenxa abantwana, nabantwana abayokubulawa ngenxa oyise, ilona lo uyakubulawa ngesakhe isono. Verse 17. Ayukuphendukezela ukwahlulela komfokazi noma kwentandane, ungathathi ingubo yomfelokazi ibe yisibambiso. Verse 18. Kepha ukhumbule ukuthi wawuyisigqila eGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuhlenga khona, ngalokho ngiyakuyala ukwenza lento. Verse 19. Nxa uvuna isivuno sakho ensimini, ukhohlwe isithunge ensimini yakho, ungabuyeli ukusilanda, kepha asibe ngesomfokazi nesentandane nesomfolokazi ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise emsebenzini wonke wezandla zakho. Verse 20. Lapho uvuthuza umnqumo wakho, hayi ukubukeza amagatsha, kepha akube ngokomfokazi nokwentandane nokomfelokazi. Verse 21. Nxa ubutho kwesivini sakho, hayi ukukhothoza ngasemuva, kepha akube ngokomfokazi nokwentandane nokomfelokazi. Verse 22. Wokhumbula ukuthi wawuyisigqila ezweni laseGibhithe, ngalokho ngiyakuyala ukwenza lento. Deuteronomy 25 verse 1. Uma kukhona ukuxabana phakathi kwabantu baye ukwahlulelwa, kuthethwe icala labo, bayakuyekelwa olungileyo balahle onecala. Verse 2. Kuze kuthi uma unecala efanele ukushaya umahluleli, amenze alale phansi ashaywe phambi kwakhe, ubuningi bemivimbo bube ngokwecala lakhe. Verse 3. Angamshaya imvimbo engamashumi amane angadluli, funa uma ebeyakudlula amshaye imvimbo eminingi phezu kwaleyo, kuze kuthi umfoweni ahlanzwe emehlweni akho. Verse 4. Ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula. Verse 5. Uma abazali behlala ndawonye, omunye wabo afe ngenandodana, umfazi ofileya akayi kugana umfokazi ongaphandle, kepha umfowabo wendoda yakhe uyakungena kuye amthathe abe ngumkakhe amngene. Verse 6. Kuyakuthi zibula lizalali landele egameni lomfowabo ofileyo ukuba igama lakhe lingesulwa kwa-Israyeli. Verse 7. Uma umuntu engathandi ukumthatha umkamfowabo, umkamfowabo uyakukhuphukela kumalunga esangweni athi, umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo igama kwa-Israyeli, akathandi ukungena. Verse 8. Amalunga omuzi wakhe akumbiza akhulume naye uma eme eqinisa ngokuthi angithandi ukumthatha. Verse 9. Umkamfowabo uyakufisa kuye phambi kwamalunga akhumule isicathulo onyaweni lakhe, amkhafulele ebusweni bakhe, aphendule athi, kuyakwenziwa kanjalo kumuntu ongayakhi indlu umfowabo. Verse 10. Igama lakhe liyakuthiwa kwa-Israyeli, indlu yosicathulo sakhe sikhunyuliwe. Verse 11. Nxa amadoda amabili elwa, umfazi wenye abesesondela ukuyophula indoda yakhe esandleni saleyo eyishayayo, aselule isandla sakhe ayibambe ngomphambili. Verse 12. Onquma isandla iso lakho lingabi namhawu. Verse 13. Mangungabikho esikhwameni sakho izisindo ezahlukeneyo esikhulu nesincane. Verse 14. mangabikho endlini yakho izilinganiso ezahlukeneyo esikhulu nesincane. Verse 15. Woba nesisindo esipheleleyo nesilungileyo, futhi ube nesilinganiso esipheleleyo nesilungileyo ukuba izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 16. Ngoba bonke abenza kanjalo, bonke abenza ukungalungi bayisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 17. Khumbula akwenza kuwe ama-Amaleki endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe. Verse 18. Ukuthi wakuhlangabeza endleleni washaya abasemva kwakho bonke ababebuthathaka emva kwakho, lapho usukhathele uphelile amandla kamesabanga uJehova. Verse 19. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho esekuphumuzile kuzo zonke izitha zakho nxa zonke ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle, kwesule inkumbulo ka-Amaleki phansi kwezulu, hayi ukukhohlwa lokho. Deuteronomy 26:1. Kuyakuthi lapho usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle wakhe kulo. Verse 2. Uthathe olibo lwezithelo zonke zomhlaba olubuthayo ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulifake eqomeni uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Verse 3. Uyakuya kumpristi oyakuba khona ngalezo zinsuku uthi kuye, ngiyabika namuhla kuJehova uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile ezweni uJehova alifungela obaba ukusinika lona. Verse 4. Umpristi uyakuthatha iqoma esandleni sakho alibeke phansi phambi kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 5. Wena uyakuphendula uthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ubaba wayengum-Aramu ozulayo, wehlela eGibhithe wagogobala khona nabantu abayingcusana, waba yisizwe khona esikhulu nesinamandla nesiningi. Verse 6. AbaseGibhithe basiphatha kabi, basihlupha, basithwesa ubugqili obulukhuni. Verse 7. Sasesikhala kuJehova uNkulunkulu wawo baba, uJehova walizwa izwi lethu, wabona ukuhlupheka kwethu nomshikashika wethu nokucindezelwa kwethu. Verse 8. uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla nangengalo eluliweyo nangezenzo ezesabekayo nezinkulu nangezibonakaliso nangezimangaliso. Verse 9. Wasiletha kule ndawo wasinika lelizwe, izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 10. Manje-ke bheka, sengilethile ulibo lwezithelo zomhlaba onginike wona wena Jehova, besokubeka phansi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ukhuleke phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 11. Wename ngakho konke okuhle uJehova uNkulunkulu wakho akunikile khona wena nendlu yakho, wena nomlevi nomfokazi ophakathi kwakho. Verse 12. Lapho uqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngonyaka wesithathu ongunyaka okweshumi, usumnike uLevi khona nomfokazi nentandane nomfelokazi ukuba badle phakathi kwamasango akho basuthe. Verse 13. Uyakuthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, ngikhiphile izinto ezingcwele endlini yami ngamnika zona uLevi nomfokazi nentandane nomfelokazi ngayo yonke imiyalo ongiyale ngayo, angiweqanga nowodwa umyalo yakho futhi angiyikhohlwanga. Verse 14. Angiyukudlanga ekulileni kwami, angisusanga lutho ngicolile, anginikelanga ngakho kofileyo, ngilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wami, ngenzile njengakho konke ongiyale ngakho. Verse 15. Bheka phansi usezindlini zakho ezingcwele ezulwini, ubusise abantu bakho Israyeli nomhlaba osinike wona njengokufunga kwakho kobaba, izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 16. Namuhla uJehova uNkulunkulu wakho uyakuyala ukwenza lezi zimiso nezahlulelo ngalokho ozigcina uzenze ngayo yonke inhliziyo yakho. Verse 17. Umqinisele namuhla uJehova ukuthi uyakuba uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe, gcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe, nililalele izwi lakhe. Verse 18. UJehova uqinisele namuhla ukuthi uyakuba isizwe senzuzo yakhe njengokwethembisa kwakhe, ugcine yonke imiyalo yakhe. Verse 19. Ukuze ukuphakamise phezu kwazo zonke izizwe azenzileyo ngokubongwa, nangegama, nangodumo obuyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho njengokusho kwakhe. Deuteronomy 27 verse 1. UMose namalunga kwa-Israyeli baya labantu bathi, gcinani yonke imiyalo esiniyale ngayo namuhla. Verse 2. Kuyakuthi mhla niwela eJordane ukuya ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, uzimisele amatshe amakhulu uwanameke ngodaka. Verse 3. Ulobe kuwamazwi wonke lomthetho. Nxa usuwelile ukuba ungene ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, izwe livame ubisi nezinyosi njengokwethembisa kukaJehova uNkulunkulu wawoyihlo. Verse 4. Kuyakuthi lapho seniwelile eJordane, nimise lawo matshe enginiyale ngawo namuhla entabeni yase-Ebali, uwanameke ngodaka. Verse 5. Uyakumakhela khona uJehova uNkulunkulu wakho ealtare, ialtare lamatshe, ungawaphakamiseli into yensimbi. Verse 6. Uyakwakha ialtare likaJehova uNkulunkulu wakho ngamatshe apheleleyo, unikele kulo ngemnikelo okushiswa uJehova uNkulunkulu wakho. Verse 7. Uhlabe imnikelo yokuthula, udle khona wename phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 8. Uyakulobe ematsheni onke amazwi alomthetho, uwaqophisise kahle. Verse 9. UMose nabapristi bamaLevi bakhulume kuwonke u-Israyeli bathi, thula, ulalele Israyeli, namuhla sewuyisizwe sikaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 10. Ngalokho ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, wenze imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla. Verse 11. UMose wayala abantu ngalona lolo suku wathi. Verse 12. Laba bayakuma entabeni yaseGerizimu ukubusisa abantu lapho seniwelile eJordani, oSimeoni noLevi noJuda noIsakare noJosefa noBenjamini. Verse 13. Laba bayakuma entabeni yase-Ebhali babe ngaboqalekisa, oRubeni noGadi no-Asheri noZebuloni noDani noNafetali. Verse 14. AmaLevi akuphendula athi kuwo wonke amadoda ka-Israyeli ngezwi elikhulu. Verse 15. Makaqalekise umuntu owenza isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese. Bonke abantu bayakuphendula bathi, Amen. Verse 16. Makaqalekise odela uyise noma unina, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 17. Makaqalekise osusa isikhonkwane somakhelwane wakhe, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 18. Makaqalekise ophundula impumputhe endleleni, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 19. Makaqalekise ophendukezela isahlulelo somfukazi nesentandane nesomfelokazi, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 20. Makaqalekise olala nomkayise ngokuba wambulile umphetho wengubo kayise, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 21. Makaqalekise olala nesilwane, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 22. Makaqalekise olala nodade wabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina, bonke abantu bayakusho ukuthi, Amen. Verse 23. Makaqalekise olala nomkhwekazi, bonke abantu bayakusho ukuthi amen. Verse 24. Makaqalekise obulala umakhelwane wakhe ngasese. Bonke abantu bayakusho ukuthi amen. Verse 25. Makaqalekise owamukela umvuzo ukuba abulale ongenacala achithe igazi lakhe. Bonke abantu bayakusho ukuthi amen. Verse 26. Makaqalekise ongawaqinisi amazwi alomthetho ukuba awenze. Bonke abantu bayakusho ukuthi amen.
Deuteronomy 28:1. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Verse 2. Zonke lezi busiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 3. Uyakubusiswa emzini ubusiso nasensimini. Verse 4. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nesithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Verse 5. Kuyakubusiswa iqoma lakho nomkhombe wakho okuxova isinkwa. Verse 6. Uyakubusiswa engeneni kwakho ubusiso nasekuphumeni kwakho. Verse 7. UJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho, ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Verse 8. UJehova uyakuyala isibusiso sibe phezu kwakho ezingulubaneni zakho nakukho konke obeka kukho isandla sakho, akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 9. UJehova uyakukumisa ube yisizwe esingcwele kuye, njengokufunga kwakhe kuwe. Uma uyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe. Verse 10. Bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubiziwe ngegama likaJehova bakwesabe. Verse 11. UJehova uyakwandisela okuhle inzalo yesisu sakho, nenzalo yezinkomo zakho, nezithelo zomhlabathi wakho ezweni uJehova alifungela oyihlo ukukunika lona. Verse 12. UJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo, izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Uyakutsheleka izizwe eziningi, kepha ungatsheleki lutho kuzo. Verse 13. UJehova uyakukwenza ube inhloko ungabi ngumsila, woba phezulu kuphela ungabi ngaphansi. Uma ilalela imiyalelo kaJehova uNkulunkulu wakho engikuyala ngayo namuhla ukuba uyigcine uyenze. Verse 14. Nalapho ungaphambuki nakulo elilodwa lamazwi engikuyala ngawo namuhla ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo kulandela abanye onkulunkulu ukuba ubakhonze. Verse 15. Kuyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Verse 16. Uyakuqalekiswa emzini uqalekiswe nasensimini. Verse 17. Iqoma lakho liyakuqalekiswa, kuqalekiswe nomkhombe wakho okuxova isinkwa. Verse 18. Inzalo yesisu sakho iyakuqalekiswa, nesithelo zomhlabathi wakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Verse 19. Uyakuqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe nasekuphumeni kwakho. Verse 20. UJehova uyakwehlisela isiqalekiso nokuphaphatheka nokusolwa kukho konke obeka isandla sakho kukho ukuba ukwenze uze uchithwe, ubhubhe ngokushesha ngenxa yobubi bezenzo zakho ongidelele ngazo. Verse 21. UJehova uyakunamathelisa kuwe isifo aze akuqede ezweni ongena kulo ukulidla. Verse 22. UJehova uyakukushaya ngesifuba nangomkhuhlano nangesivuvushisa somzimba, nangokushisa okukhulu nangenkemba,
nangokuhamuka nangesikhutha kuyakukugxosha uze uphele. Verse 23. Izulu lakho eliphezulu kwakho liyakuba yithusi, umhlaba ophansi kwakho ube insimbi. Verse 24. UJehova uyakwenza imvula yezwe lakho ibe ngumsizi nothuli. Kuyakwehla ezulwini kufike phezulu kwakho uze ubhujiswe. Verse 25. UJehova uyakwenza ukuba ubulawe phambi kwezitha zakho, uzihlasela ngandlelanye, uzibalekele ngezindlela eziyisikhombisa phambi kwazo, ube yingebhe embusweni yonke umhlaba. Verse 26. Isidumbu sakho siyakuba ngukudla kwezinyoni zonke zezulu nolwezilwane zomhlaba, akuyukubakho ozihebezayo. Verse 27. UJehova yakukushaya ngamathumba aseGibhithe, nangamaqhubu, nangomuna, nangokhwekhe ongenakuphulukiswa kukho. Verse 28. UJehova yakukushaya ngobuhlanya, nangompumputhe, nangokucwaneka. Verse 29. Upumputhe emini njengempumputhe, iphumputhe ebumnyameni. Awuyukuphumelela ezindleleni zakho, uyakucindezelwa kuphela, uphangwe, akukubakho muntu wokukusindisa. Verse 30. Uyakuganwa ngumfazi omunye umuntu alale naye. Uyakwakha indlu ungahlali kuyo, uyakutshala esivini ungazikhi izithelo zaso. Verse 31. Inkabi yakho iyakuhlatshwa emehlweni akho ungayidli, imbongolo yakho iyakuhlwitha ebusweni bakho, ingabuyiselwa kuwe. Izimvu zakho ziyakuniwa izitha zakho, kungabikho zisindisayo. Verse 32. Amadodana akho namadodakazi akho ayakunikwa ezinye izizwe, amehlo akho abheka aphele ngokuwalangazelela, lonke usuku ungabikho lutho emandleni esandla sakho. Verse 33. Izithelo zomhlabathi wakho nayo yonke imisebenzi yakho kuyawudliwa isizwe ongasaziyo, wena ucindezele kuphela, uchotshozwe. Verse 34. Ukuba ucwaneke ngokubonwa ngamehlo akho oyakukubona. Verse 35. UJehova yakukushaya emadulweni akho nasemlenzeni ngamathumbu amabi ongenakuphulukiswa kuwo, kusukela ematheni onyawo lwakho kuze kufike okhakhayini lwakho. Verse 36. UJehova uyakuyisa wena nenkosi oyibeke phezu kwakho kuso isizwe ongasazi, wena nawoyihlo ukhonze lapho abanye onkulunkulu imithi namatshe. Verse 37. Uyakuba isimangaliso nesaga nesifenqo phakathi kwezizwe zonke lapho uJehova yakukuyisa khona. Verse 38. Uyakuphuma nembewu eningi uyensimini, ubutho kuyingcosana ngokuba kuyakudliwa isikhonyane. Verse 39. Uyakutshala izivini uzisebenze, kepha ukuliphuza ewayini, ungabuthi izithelo zomvini ngokuba umswenya uyakuzidla. Verse 40. Uyakuba neminqumo phakathi kwemikhawulo yakho yonke, ungazigcobi nokho ngamafutha ngokuba izithelo zeminqumo yakho ziyakuvuthuluka. Verse 41. Uyakuzala amadodana namadodakazi, kepha wayekuba ngawakho ngokuba ayakuthunjwa. Verse 42. Yonke imithi yakho nezithelo zomhlabathi wakho kuyakudliwa isikhonyane. Verse 43. Umfokazo phakathi kwakho uyakuphakama phezu kwakho njalo njalo, wena wehle njalo njalo. Verse 44. Uyakukutsheleka wena, ayukutsheleka yena, yena uyakuba inhloko, wena ube umsila. Verse 45. Zonke leziqalekiso ziyakwehlela zikugxoshe zikufice uze ubhujiswe, ngokuba awulalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe abekuyale ngakho. Verse 46. Zibe phezu kwakho isibonakaliso nesimangaliso, naphezu kwenzalo yakho kuze kube phakade. Verse 47. Lokhu ngamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezinto. Verse 48. Uyakuzikhonza izitha zakho, uJehova yakuzithuma kuwe ngokulamba, nangokoma, nangobunqunu nangokuswela izinto zonke abeke ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise. Verse 49. UJehova yakuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi isizwe ongayokuqonda ulimi lwaso. Verse 50. Isizwe esinobuso obujamayo esingayokunakekela ubuso bomdala singabi namusa komusha. Verse 51. Siyakudla inzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe singakushiyeli amabele noma iwayini noma amafutha noma isanda sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho aze akuqede. Verse 52. Siyakukuvimbezela kuwo wonke amasango akho zize ziwe izingange zakho owazithambayo ezweni lakho lonke. Sikuvimbezele kuwo wonke amasango akho ezweni lakho lonke uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Verse 53. Uyakudla inzalo yesakho isisu, inyama yamadodana akho neyamadodakazi akho uJehova uNkulunkulu wakho akunike wona ekuvinjezelweni nasekuxinekeni izisa zakho eziyakuxina ngakho. Verse 54. Umuntu othambileyo notetemayo phakathi kwenu iso lakhe liyakuba libi kumfowabo nakumkakhe osesifubeni sakhe nakuyo insali yabantwana bakhe abaseleyo. Verse 55. Ukuba angabaniki inyama yabantwana bakhe abadla ngokuba engasalelwanga lutho olunye ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakuxina ngakho izitha zakho wonke amasango akho. Verse 56. Owesifazane othambileyo notetemayo phakathi kwenu obengenasibindi sokubeka amathe onyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokutetema nokuthambeka iso lakhe liyakuba libe endodeni esesifubeni sakhe nasendodaneni yakhe nasendodakazini yakhe. Verse 57. Nakumzanyana wakhe ophuma phakathi kwezinyawo zakhe nakubantwana bakhe akubazala ngokuba uyakubadla ngasese ekusweleni kwakhe ekuvinjekezweleni nasekuxinekeni eziyakukuxina ngakho izitha kuwo wonke amasango akho. Verse 58. Uma ungaqapheli ukwenza wonke amazwi alomthetho alotshiwe kulencwadi ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Verse 59. UJehova uyakwenza izifo zakho kuba zimangalise kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Verse 60. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazisabayo zinamathele kuwe. Verse 61. Konke ukugula nazo zonke izifo ongalotshiwe encwadini yalomthetho lokho uJehova yakukukhweza phezu kwakho uze ubhujiswe. Verse 62. Niyakushiya nibe ingcosana ingani nani ngengezinkanyezi zezulu ngobuningi ngokuba awulalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 63. Kuyakuthi njengalokho uJehova wayejabula ngani ukunenzela okuhle nokunandisa kanjalo uJehova jabule ngani ukwenza kubani bhubhe niqothulwe nisishulwe ezweni eningena kulo ukulidla. Verse 64. UJehova yakukuhlakazela phakathi kwabantu bonke kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba ukhonze lapho abanye onkulunkulu ongabaziyo wena nawoyihlo imithi namatshe. Verse 65. Phakathi kwalezo zizwe awukuthola ukuthula kungabikho kuphumula ematheni onyawo lwakho kepha uJehova uyakukunika khona inhliziyo eqhaqhazelayo nokuphela kwamehlo nokudangala komphefumulo. Verse 66. Ukuphila kwakho kujikiswe phambi kwakho kwesabe ubusuku nemini, ungabe usaba nethemba ngokuphila kwakho. Verse 67. Ekuseni uyakuthi sengathi ngabe kukusihlwa, nakusihlwa uyakuthi sengathi ngabe kusekuseni, ngenxa yengebhe enhliziyo yakho oyakuba nayo nangenxa ukubonwa ngamehlo akho oyakukubona. Verse 68. UJehova yakubuyisela eGibhithe ngemkhumbi ngendlela engasho ngayo kuwe ukuthi awusayi kuyibona futhi lapho niyakuzithengisa ezitheni zenu nibe yizigqila nezigqilakazi ningathengwa muntu kodwa. Deuteronomy 29:1. Nanka amazwi esivumelwano uJehova amyala ngaso uMose ukuba asenze nabantwana bakwa-Israyeli ezweni lakaMowabi ngaphandle kwesivumelwane asenza nabo eHorebe. Verse 2. UMose wabiza bonke abakwa-Israyeli wathi kubo, nibonile konke uJehova akwenzayo phambi kwamehlo enu ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakhe. Verse 3. Izinhlupheko ezinkulu azibonayo amehlo akho nezibonakaliso nezimangaliso lezo ezinkulu. Verse 4. Kepha uJehova akaninikanga inhliziyo yokwazi namehlo okubona nezindlebe zokuzwa kuze kube namuhla. Verse 5. Ngani hola iminyaka engamashumi amane ehlane izingubo zenu asiguganga kini nesicathula siguganga onyaweni lwenu. Verse 6. Anidlanga isinkwa, aniphuzanga iwayini noma uphuzo olunamandla ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 7. Ekufikeni kwenu kule ndawo, uSihoni inkosi yaseHeshiboni no-Ogi inkosi yaseBashani basiphumela ukulwa sabanqoba. Verse 8. Sathatha izwi lakubo salinika laba yifa labakwaRubeni nelabakwaGadi nelengxenye yesizwe sabakwaManase. Verse 9. Ngalokho gcinani amazwi alesi sivumelwano niwenze ukuba niphumelele kukho konke enikwenzayo. Verse 10. Nimi namuhla nonke phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu izinhloko zenu nezizwe zenu namalunga enu nezinduna zenu bonke abantu bakwa-Israyeli. Verse 11. Nezingane zenu nawomkenu nomfokazo phakathi kwamakamu akho kusukela kumgawulo wemithi kuze kufike kumukhu wamanzi. Verse 12. Ukuba ungene esivumelwaneni sikaJehova uNkulunkulu wakho nasesifungweni sakhe asenzayo nawe namuhla uJehova uNkulunkulu wakho. Verse 13. Ukuze azimisele wena namuhla ube yisizwe sakhe, yena abe nguNkulunkulu wakho, njengalokho akhuluma kuwe, nanjengalokho afunga koyihlo, o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. Verse 14. Akeze isivumelwana esisifungo nani nodwa. Verse 15. Kepha nanomiyo nathi lapha, namuhla phambi kwaJehova uNkulunkulu wenu nanongekho nathi namuhla. Verse 16. Ngokuba nina niyazi ukuthi sahlala ezweni laseGibhithe nokuthi sadlula phakathi kwezizwe enadabula kuzo. Verse 17. Nizibonile izinengiso zazo nezithombe zazo, imithi namatshe nesiliva negolide okwakuphakathi kwazo. Verse 18. Funa kube khona phakathi kwenu indoda noma umfazi noma umndeni noma isizwe esinhliziyo yaso ifulathele namuhla uJehova uNkulunkulu wethu ukuyokhonza uNkulunkulu balezo zizwe, kube phakathi kwenu impande ethela inhlungunyembe nomhlonyane. Verse 19. Kuze kuthi lapho ezwa amazwi alesifungo azibusise enhlizweni yakhe ngokuthi ngiyakuba nokuthula noma ngihamba ngenkani enhliziyo yami ukuze kuqedwe okuswakemeyo kanye nokomileyo. Verse 20. UJehova angamthetheleli kepha intukuthelo kaJehova noma wakhe kumvuthelo omuntu kuze kuthi zonke iziqalekiso ezilotshwe kulencwadi zibe phezu kwakhe. UJehova lesule igama lakhe phansi kwezulu. Verse 21. UJehova uyakumahlukanisela ububi kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli njengeziqalekiso zonke zesivumelwane ezilotshwe kulencwadi yomthetho. Verse 22. Isizukulwane esizayo, abantwana benu bayakuvela emva kwenu, nomfokazi uyakuphuma ezweni elikude bayakusho lapho bebona izinhlupheko zaleso sizwe nezifo uJehova aligulise ngazo. Verse 23. Nezwe lonke langakhona ukuthi lishisiwe liyisibabuli noSawoti, lingenakutshalwa, lingenakho okumilayo, lingenambali ekhahlelayo, linjengokuchithwa kweSodoma neGomoro ne-Adimu neSeboyimi achithwa nguJehova ngentukuthelo yakhe nangolaka lwakhe. Verse 24. Yebo, bonke abantu bayakuthi uJehova wenzeleni kanje kulelizwe na? Kuthini ukuvutha kwalolulaka olukhulu na? Verse 25. Bese kuthiwa ngokuba besishile sivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wawuyise asenzayo nabo ekubakhipheni kwakhe ezweni laseGibhithe. Verse 26. Baya bakhonza abanye onkulunkulu bakhuleka kubo, onkulunkulu abangabaziyo angabahlukaniselanga bona. Verse 27. Ngalokho intukuthelo kaJehova yavuthela lelizwe ukuba alehlisele zonke iziqalekiso ezilotshwe kulencwadi. Verse 28. UJehova wabasiphula ezweni lakubo ngolaka nangokufutheka nangentukuthelo enkulu, wabaphonsa kwelinye izwe njenganamuhla. Verse 29. Izimfihlakalo zingezikaJehova uNkulunkulu wethu, kepha okwambuliweyo kungokwethu nokwabantwana bethu kuze kube phakade ukuba siwenze wonke amazwi alomthetho. Deuteronomy 30 verse 1. Kuyakuthi lapho zonke lezi zinto sezikwehlele, isibusiso nesiqalekiso engizibekile phambi kwakho, uzindle ngazo enhlizweni yakho phakathi kwezizwe lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekugxoshele khona. Verse 2. Ubuyele kuJehova uNkulunkulu wakho, ulalele izwi lakhe njengakho konke engikuyale ngakho namuhla, wena nabantwana bakho, ngayo yonke enhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Verse 3. Khona uJehova uNkulunkulu wakho yakubuyisa ukuthunjwa kwakho, akuhawukele abuya kubuthe ezizweni zonke lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekuhlakazele khona. Verse 4. Uma ekhona oxoshelwe nasekugcineni kwezulu, uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubutha khona akulande khona. Verse 5. UJehova uNkulunkulu wakho akungenise ezweni oyihlo abadlayo ulidle, uyakukwenzela ukuhla kwandisa ngaphezu kwawoyihlo. Verse 6. UJehova uNkulunkulu wakho uyakusoka inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho ukumthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ukuba uphile. Verse 7. UJehova uNkulunkulu wakho uyakuzibeka zonke lezi ziqalekiso phezu kwezitha zakho naphezu kwabakuzondayo ababekuzingela. Verse 8. Uyakubuya ulalele izwi likaJehova, uyenze yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. Verse 9. UJehova uNkulunkulu wakho uyakukwandisa emsebenzini yonke esandla sakho, nasenzalweni yesisu sakho, nasenzalweni yezinkomo zakho, nasezithelweni zomhlabathi wakho kube kuhle, ngokuba uJehova uyakubuya athokoze ngawo ukuba kube kuhle njengokuthokoza kwakhe ngawoyihlo. Verse 10. Uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe ezilotshwe kulencwadi yomthetho, uma ubuyela kuJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Verse 11. Ngokuba lo myalo engikuyala ngawo namuhla awulikhuni kuwe awukude. Verse 12. Awusezulwini ukuba uthi ngubani uyakusikhuphukela ezulwini asilethele wona siwuzwe siwenze na. Verse 13. Futhi awupheshaya kolwandle ukuba uthi ngubani uyakusiwelela ulwandle asilethele wona siwuzwe siwenze na. Verse 14. Cha, izwi liseduze kakhulu nawe, lisemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho ukuba ulenze. Verse 15. Bheka, ngibeke namuhla phambi kwakho ukuphila nokuhle, ukufa nokubi. Verse 16. Ngokuyala namuhla ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe nezahlulelo zakhe ukuze uphile wande, uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ezweni ongena kulo kulidla. Verse 17. Kepha uma inhliziyo yakho iphenduka ukuze ungezwa, kepha uyengwe ukhuleke kwabanye onkulunkulu ubakhonze. Verse 18. Ngiyawunimemeza namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha, aniyukuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo kulidla. Verse 19. Ngifakazisa namuhla ezweni nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso ngalokho khethani ukuphila ukuba niphile wena nenzalo yakho. Verse 20. Ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulalele izwi lakhe unamathele kuye, ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho ukuze uhlale ezweni uJehova alifungela oyihlo o-Abrahama no-Isaka noJakobe ukubanika lona. Deuteronomy 31 verse 1. UMose waya ukukhuluma la amazwi kubo bonke abakwa-Israyeli. Verse 2. Wathi kubo, ngineminyaka eyikhulu namashumi amabili namuhla, angisenamandla okuphuma nokungena. UJehova ushilo kimi ukuthi ayikulwela leli Jordane. Verse 3. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho achithe lezi zizwe phambi kwakho uzidle. UJoshua uyakuwela phambi kwakho njengokukhuluma kukaJehova. Verse 4. UJehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe kuSiwoni naku-Ogi amakhosi ama-Amori nakulo izwe lakubo abababulalayo. Verse 5. UJehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. Verse 6. Qinani, nime isibindi, ningesabi, ningashaya uvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe, hayi kukuyeka akushiye. Verse 7. UMose wambiza uJoshua wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwa-Israyeli, qina ume isibindi, ngokuba uyakuhamba nalaba bantu uye ezweni uJehova afunga koyise ukubanika lona, wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. Verse 8. UJehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe, akayikukuyeka ukushiye, ungesabi, ungabi nangebhe. Verse 9. UMose waloba lo mthetho wabanika wona abapristi, amadodana kaLevi ababethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova namalunga onke akwa-Israyeli. Verse 10. UMose wabayala wathi, ngasekugcineni kweminyaka esikhombisa njalo, ngesikhathi esinqunyiwe sonyaka oyekelo ngumkhosi wamadokodo. Verse 11. Lapho wonke u-Israyeli efika ukubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni akuyikhetha, wofunda lomthetho phambi kwaIsrayeli wonke ezindlebeni zakhe. Verse 12. Butha abantu amadoda nabesifazane nabantwana nomfokazi wakho phakathi kwamasango akho ukuba bezwe, bafunde, bamesabe uJehova uNkulunkulu wakho, baqaphele ukuwenza wonke amazwi alomthetho. Verse 13. Nokuba abantwana babo abangawaziyo bezwe, bafunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wenu isikhathi sonke sokuhlala kwenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Verse 14. UJehova wathi kuMose, bheka izinsuku zakho sezisondela zokuba ufe. Mbizo Joshua nime etendeni lokuhlangana ukuba ngimyale. OMose noJoshua base behamba bema etendeni lokuhlangana. Verse 15. UJehova wabonakala etendeni esensikeni yefu, insika yefu yema ngasemnyango wetende. Verse 16. UJehova wathi kuMose, bheka, wolala koyihlo, laba bantu bayakusuka baye ukuphinga na uNkulunkulu babezizwe, abasezweni abaya kulo ukuba bahlale phakathi kwabo, bangishiye, basaphule izivumelwane engisenzile nabo. Verse 17. Ntukuthelo yami yakubavuthela lolo suku, ngibashiye, ngifihle ubuso bami kubo, bayakudliwa, behlelwe ngokubi, nangezihlupheko eziningi, baze bathi ngalolo suku, lokho kubi akusehlelanga yini ngokuba uNkulunkulu wethu engekho phakathi kwethu na? Verse 18. Mina ngiyakufihla nokufihla ubuso bami ngalolo suku ngenxa yakho konke okubi abayakube bekwenzile, lokhu bephendukele kwabanye onkulunkulu. Verse 19. Ngalokho zilobeleni leli hubo ulifundisa abantwana baka-Israyeli, ulibeke emlonyeni yabo ukuba leli hubo libe ngufakazi wami ukumelana nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 20. Ngokuba lapho sengibangenisile ezweni engalifungela oyise elivame ubisi nezinyosi, badle basuthe bakhuluphale bayakuphendukela kwabanye onkulunkulu babakhonze, bangidelele basaphule isivumelwano sami. Verse 21. Kuyakuthi lapho sebehlelwe ngokubi nezinhlupheko eziningi, leli hubo lifakaze phambi kwabo njengofakazi ngokuba aliyukukhohlakala emilonyweni yenzalo yabo. Lokhu ngiyazi imicabango yabo abayicabangayo namanje, ngingakubangenisa ezweni engalifungela bona. Verse 22. UMose wayeseloba leli hubo ngalolo suku walifundisa abantwana bakwa-Israyeli. Verse 23. Wamyala uJoshua indodana kaNuni wathi, qina ume isibindi, ngokuba wena uyakubangenisa abantwana bakwa-Israyeli ezweni engalifungela bona, mina ngiyakuba nawe. Verse 24. Kwathi lapho uMose seqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphela. Verse 25. UMose wawayala amaleva ethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova wathi, verse 26, thathani le ncwadi yomthetho niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona, ibe ngufakazi, imelane nani. Verse 27. Ngoba mina ngiyakwazi ukwambuka kwakho nentamo yakhe elikhuni, bheka ngisekhona nani namuhla niyahlubuka uJehova, kuyakuba kakhulu kangakanani emva kokufa kwami na. Verse 28. Ngibuthele wonke amalunga ezizwe zenu nezinduna zenu ukuba ngikhulume la mazwi ezindlebeni zazo, ngifakazise izulu nomhlaba ngazo. Verse 29. Ngoba ngiyazi ukuthi emva kokufa kwami niyakona nokona, niphambuke endleleni enginiyale ngayo ububi bunehlele ngezinsuku ezizayo, ngokuba niyakwenza okubi emehlweni kaJehova, nimthukuthelise ngemsebenzi ezandla zenu. Verse 30. UMose wayesekhuluma ezindlebeni zebandla lonke lakwa-Israyeli amazwi ehubo lakhe aze aphela. Deuteronomy 32:1. Bekani indlebe nina mazulu, ngiyakhuluma. Umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami. Verse 2. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula, inkulumo yami ichithe njengamazolo, njengomkhizo ohlazeni, nanjengezihlambi etshanini. Verse 3. Kuba ngiyakumemezela igama likaJehova, nikeni uNkulunkulu wethu ubukhulu. Verse 4. Uyidwala, msebenzi wakhe uphelele, ngoba zonke izindlela zakhe zingukulunga, unguNkulunkulu wokuthembeka, ongenakonakala, ulungile, uqotho yena. Verse 5. Bonile kuye, abasibo abantwana bakhe kuyisici sabo, bayisizukulwane esiphambeneyo nesiyisigwegwe. Verse 6. UJehova nimvuza kanjalo ninabantu abayiziwula nabangahlakaniphile na? Akasiye uyihlo owakudala na? Wakwenza, wakubumba. Verse 7. Khumbula izinsuku zasendulo, ubheke iminyaka yezizukulwane ngezizukulwane, buza kuyihlo, uyakukulandisa nasemalungeni akho akutshele. Verse 8. Lapho phezu konke wazinika izizwe ifa lazo, lapho wahlukanisa abantwana babantu, wamisa imikhawulo yezizwe njengokomumo wabantwana bakwa-Israyeli. Verse 9. Ngokuba isabelo sikaJehova singabantu bakhe, uJakobe uyisiqephu sefa lakhe. Verse 10. Wamfumana ezweni eliyihlane, naseqwatheni lomkhulungwane, kwahlonga sibi, wamzungeza, wamnakekela, wamgcina njengenhlamvu yeso lakhe. Verse 11. Njengokhozi olunyakazisa isidleke salo, lubhakuza phezu kwamazinyane alo, wawelula amaphiko akhe, wabathatha, wabathwala ngezimpaphe zakhe. Verse 12. UJehova yedwa wamhola, akwabakho uNkulunkulu wabezizwe naye. Verse 13. Wamkhwelisa ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, wadla izithelo zamasimu, wamuncisa izinyosi edwaleni, namafutha eweni lentsengentsha. Verse 14. Namaqanga ezinkomo, nobisi lwezimvu, namafutha amawundlu, nezinqama zohlobo lwaseBashani, nezimbuzi, namanoni omongo kakolweni. Egazini lezithelo zomvini waphuza iwayini. Verse 15. UJeshuruni wayesekhuluphala, wakhaba, usukhuluphele, uzimukile, uchachambile, wayesemshiya uNkulunkulu wamenza, walidelela idwala lensindiso yakhe. Verse 16. Bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso. Verse 17. Bahlabela amadimoni angesibo uNkulunkulu, uNkulunkulu ababengabazi, uNkulunkulu abasha, abasanda kuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Verse 18. Idwala elakuzalayo, awusalinakekeli ukhohluka uNkulunkulu wakudalayo. Verse 19. Jehova wakubona wanengwa yibo ngenxa yokuncokoloza kwamadodana akhe namadodakazi akhe. Verse 20. Wayesethi ngiyakubafihlela ubuso bami, ngibone ukugcina kwabo ukuthi kuyakuba yini ngokuba bayisizwe esiphambeneyo, abantwana okungekho kubo ukukholwa. Verse 21. Bangivusela umhawu ngokungesiye uNkulunkulu, bangithukuthelisile ngamazi abo. Ngiyakubavusela umhawu ngabangesiso isizwe, ngibathukuthelise ngesizwe esiyisiwula. Verse 22. Ngoba umlilo uphenjiwe entukuthelweni yami, uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo ngaphansi, uqedwe umhlaba nezithelo zawo, wokhele izisekelo zezintaba. Verse 23. Ngiyakubaqwabelela izinhlupheko, ngiqedele imcibisholo yami phezu kwabo. Verse 24, bakuphela indlala baqedwe ngokushisa komzimba, nayisifo esibuhlungu, ngibathumela amazinyo ezilwane, kanye nesihlungu sezikhasayo othulini. Verse 25, ngaphandle inkembe yakwaphuca, ingephe phakathi emakamelweni, izinsizwa ezintombo oncelayo kanye nempunga. Verse 26, bengiyakuthi ngiyakubaphephula, ngiqede inkumbulo yabo kubantu. Verse 27, uma bengingesabi ukuncokoloza kwezitha, funa bamelene nabo baduke, funa bathi isandla sethu siphakeme, uJehova kenzanga konke lokhu. Verse 28, ngoba bayisizwe esimasu aso aphelile, akukho ukuqonda kubo. Verse 29, sengathi ngabe hlakaniphile ukuba bakuqonde lokho bazindle ngokugcina kwabo. Verse 30, emunye angagxosha kanjani inkulungwane, ababili bangaphengula kanjani izinkulungwane eziyishumi, uma idwala labo lingathengisanga ngabo uJehova ebengabakhapheli na? Verse 31, ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu, nezitha zethu ziyakubona. Verse 32, ngoba umvini wabo ungumvini waseSodomo nowamasimu aseGomoro, izithelo zabo zizithelo zenyongo, amahlukuzo abo amunyu. Verse 33, iwayini labo liyisihlungu sawodrago, lingubuthi obesabekayo bamabululu. Verse 34, lokho akubekelwelwe kimi kunamatheliswe engcebeni yami na? Verse 35, ngeyami impindiselo nembuyiselo ngesikhathi sokushelela konyawo lwabo, ngokuba usuku lwabo lwengozi selusondele, izinto abazilungiselweyo ziyakuphuthuma. Verse 36, ngokuba uJehova uyakubahlulela abantu bakhe, azihawukele izinceku zakhe lapho ebona ukuthi amandla abo aphelile, kungekho omunye ovalelweyo noma okhululekileyo. Verse 37, uyakuthi bapho onkulunkulu bakho idwala ababephephela kulo. Verse 38, ababedla amanono emhlatshelo yabo, beliphuza iwayini lomnikelo wabo ukuphuzwa na? Mabavuke banisize, babe sivikelo senu. Verse 39, bonani manje ukuthi mina yebo, mina nginguye, akakho unkulunkulu ngaphandle kwami, mina ngiyabulala bese ngiphilisa, ngilimazile kepha ngiyakupholisa, akakho ngophula esandleni sami. Verse 40, ngokuba ngiyaphakamisela isandla sami ezulwini ngithi, mina ngiyaphila kuze kube phakade. Verse 41, uma ngilola inkemba yami ebenyezelayo, nesandla sami sibambelela ekwahluleleni, ngiyakubuyisela impindiselo kwabamelene nami, ngibaphindisele abangizondayo. Verse 42, ngiyakudakisa imicibisholo yami ngegazi, inkemba yami idle inyama, ngegazi lababuleweyo nelabathunjwa, kuqala kuwo amakhanda abaholi bezitha. Verse 43, yena nelani abantu bakhe ninazizwe, ngokuba uyakuphindisela igazi lezinceku zakhe, abuyisele impindiselo kwabamelene naye, enzele izwi lakhe nabantu bakhe ukubuyisana. Verse 44, uMose wafika wakhuluma wonke amazwi aleliwubo ezindlebeni zabantu, yena noJoshua indodana kaNuni. Verse 45, uMose seqedile ukukhuluma wonke lawa mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli. Verse 46, wathi kubo, bekani inhliziyo yenu konke amazwi engiwafakazele kini namuhla, eniyakuyala ngawo abantwana benu ukuba baqaphele ukuwenza amazwi onke alomthetho. Verse 47, ngokuba kusiyo into eyize kini, lokho kungukuphila kwenu, nangelento niyakuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Verse 48, uJehova esekhuluma kuMose ngalona lelo suku ethi, verse 49, khuphukelani entabeni yase-Abarimi, intaba yaseNebo, esezweni lakaMowabi, emalungana neJericho, libheke izwe laseKhanani, engibanika lona abantwana bakaIsrayeli ukuba libe yifa labo. Verse 50, ufele kuloo ntaba okhuphukele kuyo, ubuthelo kubantu bakini njengalokho u-Aroni, umfoweni wafela entabeni yaseHori, wabuthelwa kubantu bakubo. Verse 51, ngokuba naphambuka kimi phakathi kwabantwana bakaIsrayeli, ngasemanzini aseMeriba, laseKadeshi ehlane laseSini, lokhu ningangcwelisanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 52, uyakulibona izwe phambi kwakho, kepha ayikungena khona izwe engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli. Deuteronomy 33 verse 1, nasi isibusiso uMose umuntu kaNkulunkulu abusisa ngaso abantwana bakwa-Israyeli engakafi. Wathi, verse 2, uJehova wavela eSinayi, wabaphumela evela eSeyiri, wanyampuza entabeni yaseParanu, weza ephuma ezigidini zendawo engcwele, ngakwesokunene sakhe kwavutha umlilo. Verse 3, yebo uyazithanda izizwe, bonke abangcwele bakhe basesandleni sakho, bahlala ngasezinyaweni zakho, bamukele kwamazwi akho. Verse 4, Mose wasiyaleza umthetho, ifa lenhlangano kaJakobe. Verse 5, kwaba inkosi eJeshuruni, lapho izinhloko zabantu zazibuthene, zonke izizwe zakwa-Israyeli zindawonye. Verse 6, makaphile uRubeni angafi, amadoda akhe abe ngumumo omkhulu. Verse 7, nalokhu wathi ngoJuda, yizwa Jehova izwi likaJuda, umlethe kubantu bakubo, izandla zakho mazimlwele ube lusizo lwabamelene naye. Verse 8, ngoLevi wathi, amathumimi nama-urimi akho, akuyothembekileyo wakho, owamvivinya eMasa, owaphikisana naye ngasemanzini aseMeriba. Verse 9, owathi ngoyisi nangonina, angibabonanga, angabavuma futhi abafowabo, angabaza abantwana bakhe, ngokuba baliqaphela izwi lakho, bagcina isivumelwano sakho. Verse 10, bafundisa uJakobe izahlulelo zakho, no-Israyeli umthetho wakho, babeka impepho phambi kwamakhala akho, nomnikelo oshiswa wonke e-altare lakho. Verse 11, busisa Jehova amandla akhe, uyamukele imisebenzi izandla zakhe, sicila ukhalo lwabo abamvukelayo, noba abamzondayo ukuba bangaphindi bavuke. Verse 12, ngoBhenjamini wathi, othandiweyo kaJehova uyakuhlala elondwe nguye, uyamsibekela usuku lonke, ahlale phakathi kwamahlombe akhe. Verse 13, ngoJosefa wathi, izwe lakhe malibusiswe nguJehova ngamagugu asezulwini nangamazolo nangonto lwenabileyo phansi. Verse 14, nangamagugu ezithelo zelanga nangamagugu ezinhlamvu zenyanga. Verse 15, nangezinto ezinqabileyo zezintaba zamandulo nangamagugu amagquma ngunaphakade. Verse 16, nangamagugu omhlaba nokugcwala kwawo nangentando enhle owahlala esihlahleni isibusiso masifike ekhanda likaJosefa nasokhakhayeni lowahlukanisa nabafowabo. Verse 17, izibulo lenkunzi yakhe liludumo lwakhe, nezimpondo zenyathi ziyizimpondo zakhe, uyakuqhubukusha ngazo izizwe zonke ekugcineni komhlaba, zinjalo izigidi zakwa-Efrayimi, zinjalo izinkulungwane zakwaManase. Verse 18, ngoZebuloni wathi, yena amaZebuloni ekuphumeni kwakho, nawe isakare ematendini akho. Verse 19, bakubizela izizwe entabeni, bahlabele khona imhlatshelo yokulunga ngokuba bakumunca inala ezilwandle nengcebo ethukusiwe esihlabathi. Verse 20. Ngogadi wathi, "Mangabusiso andisa ugadi, uhlezi njengengonyamakazi, udwengula ingalo nokhakhayi." Verse 21. Wazikhethela isabelo sokuqala, ngokuba sasigodliwe lapho isabelo somahluleli, wahamba nezinhloko zabantu wafeza ukulunga kaJehova nezahlulelo zakhe kanye no-Israyeli. Verse 22. NgoDani wathi, "UDani yibhongo lengonyama eligxumayo liphuma eBashani." Verse 23. NgoNafetali wathi, "Nafetali, wanelisiwe ngomusa, ugcwele isibusiso sikaJehova. Yidla wena intshonalanga neningizimu." Verse 24. NgoAsheri wathi, "U-Asheri makabusiswe phezu kwabantwana, amukeleke kubafowabo, aculise unyawo lwakhe emafutheni." Verse 25. "Imigoqo yakho yakuba ngeyensimbi neyethusi, nanjengezinsuku zakho obanjalo amandla akho." Verse 26. "Akakho ofana noNkulunkulu Jeshuruni okhwela izulu ukuyosiza nomkhathi ngokuphakama kwakhe." Verse 27. "Unkulunkulu wasendulo uyisiphephelo, nangaphansi sikhona izingalo ezingunaphakade. Wazixosha izitha phambi kwakho wathi, chitha." Verse 28. "U-Israyeli usehlezi londekile, umthombo kaJakobe wahlukene wodwa ezweni lamabele nelewayini. Yebo, amazulu akhe aconsisa amazolo." Verse 29. "Ubusisiwe wena Israyeli, ngubani ofana nawe, isizwe esisindiswe nguJehova, oyisihlangu sosizo lwakho, oyinkemba yakho ephakanyisiweyo, izitha zakho ziyakuzithobela wena, unyathele izindawo zabo eziphakemeyo." Deuteronomy 34, verse 1. UMose wakhuphuka emathafeni kaMowabi, waya entabeni yaseNebo, esiqongweni sasePisiga, esimalungana neJeriko. UJehova wamtshengisa izwe lonke lakwaGileyade kwaze kwaba kwaDani. Verse 2. "NoNafetali wonke nezwe lakwa-Efrayimu nelakwaManase nezwe lonke lakwaJuda kwaze kwaba selwandle lwasentshonalanga." Verse 3. "Neningizimu nethafa lesigodi saseJeriko, umuzi wamasundu kwaze kwaba seSowari." Verse 4. "UJehova wathi kuye, nanti izwe engalifungela u-Abrahama no-Isaka noJakobe ngathi, ngiyakunika lona inzalo yakho, ngikubonise lona ngamehlo akho, kepha awuyukuwela khona." Verse 5. "Wayesefela khona ezweni lakaMowabi, uMose inceku kaJehova njengezwi likaJehova." Verse 6. "Wambela esigodini sasezweni lakwaMowabi malungana neBhethi-Pheyori, kepha kukho muntu olaziyo ithuna lakhe kuze kube namuhla." Verse 7. "UMose wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili ekufeni kwakhe. Iso lakhe lalingafiphele, amandla akhe ayengakanciphi." Verse 8. "Abantwana baka-Israyeli bamkhalela uMose emathafeni kaMowabi izinsuku ezingamashumi amathathu. Zaphela-ke izinsuku zokukhala ekumlileleni uMose." Verse 9. "UJoshua indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha, ngoba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Abantwana baka-Israyeli bamlalela-ke benza njengalokho uJehova emyalile uMose." Verse 10. "Akuvelanga semumva kwa-Israyeli umprofethi onjengoMose owazana noJehova ubuso nobuso." Verse 11. "Ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke amthumela uJehova ukuba azenze ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakubo." verse 12. Nangesandla sonke sinamandla, nangayo yonke ingebhe enkulu akwenza uMose emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli.